Blog Talk Radio.
RIN rero Rwanda National Congress muri mwe harabayumva batazi intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asange ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RIN viva viva RIN viva viva
Yeah.
kumurika mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 mukamuri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za radio itahuka bakumva radio itahuka rero nko mimenyereye kwa kane mu munsi twagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ubukene kubera iki ubukene kubera yuko umunyarwanda mu Rwanda nyine yahindutse nyakujya umunyarwanda ni nyagupfa umunyarwanda ni nyaguhera umunyarwanda aracuzwa utwe uko bwije n'uko bukeye iyo mvuga gucuzwa utwe aracuzwa ibyo ashobora kuba yagera byose byamubeshaho ndetse bikagenda bikagera no ku buzima bwe iyo bavuze kariya gatsiko kayoboye kiriya gihugu cy'u Rwanda iyo kabuze icyo gacuza umunyarwanda karaheba kakamucuza ubuzima bwe ukibaza inyungu kariya gatsiko gakura mu gucuza ubuzima bw'abanyarwanda zikakuyobera se no kugira ngo asakunde bamareho abanyarwanda dore noneho ko basigaye bari muri za dirizo kwirirwa bagura abantu kugura abantu muri ibi bihugu bikize kagasigaye yarabonye imari ishyushye rwose yo kugura impunzi dore noneho hari n'ibije ngo byo kugurisha abagororwa ubukaga ejo bundi nabyo araba yabisimbukiyemo dore ko hari faranga hamunukira kubi reka mvuge kunuka kubera yuko iyo acuza abanyarwanda twabo n'utwo nyine n'utwo dufaranga bacuza n'ibyo bafite byose kugira ngo nyine afata ashyire mu mifuka nyine ntirwarujindire nyine rurya ntiruhage ngiyo rero imibereho mibi y'abaturage uko babayeho mu Rwanda uko bifashe imibereho mibi mu bukene nyine ubukene basigwa na kariya gatsiko nta kuntu waba udafite imibereho myiza umbwire ngo uzaba ufite ubukungu ubukungu bwo ntibubaho ibyo ngibyo ni kitabaho mu Rwanda ubukungu aba bufite na kariya gatsiko nyine ako gatsiko kamabandi kayoboye kiriya gihugu nibo bigwijeho imitungo yose naho umunyarwanda wagiseseka n'inyakujya n'inyagupfa n'inyaguhera bakunzi bahabita kuka rero reka ne kwizimba mama mu magambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal nizere ko unyumva neza
yego muri kumvikana neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanye ku buhanga bw'ibyuma mukora akazi gakomeye cyane turasuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba bari imbere mu gihugu mu Rwanda imbere n'abari hanze ahangaha mu buhungiro aho turi bose turabashuhuje tugasuhuza by'umwihariko abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane abari ku mugabane wa Afurika turasuhuza kandi abanyarwanda bandi bose bakundiwe bakunda amahoro bakunda demokarasi baharanira impinduka bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo enye ndizera ko kitari butinde ku ngingo ya mbere turibanda ku kibazo turare ikibazo cya deal cyangwa se andi masezerano yadutse uyu munsi aho Denmark irimo kugurisha noneho abagororwa igiye kugurisha muri Kosovo turareba ibyayo masezerano mashyashya mwatwari tumenyereye ko ibihugu bimwe na bimwe birimo kugurisha abimukira bikabagurisha mu bihugu bikennye bakavuga ati mufate abagororwa nako mufate abimukira turabaha amafaranga noneho hadutse business yo kugurisha abagororwa cyangwa se kugurisha imfungwa biragenda bite rero Kagame iyi business yo kugurisha abagororwa kwakira abagororwa bakamuha amafaranga nayo arayisamira mu kirere nk'uko atuwe abikora iyo ngingo turareba mu gice cya mbere ku ngingo ya kabiri turareba ikibazo cya ruswa aho Dan Munyuza muramuzi abantu bose nta munyarwanda utaza ikintu kitwa utuzi twa Munyuza umuntu Dan Munyuza yavuze ko ikintu gishya nge twajyaga tuvuga ibintu bakagira ngo wenda ni uguharabi ku butegetsi ariko igihe umuntu witwa Dan Munyuza avuze ati kugira ngo umuturage ace igiti mu ishyamba rye bigomba ruswa agomba gutanga ruswa kugira ngo ace bamwemere guca igiti mu ishyamba rye agomba gutanga ruswa ibi ni ibintu biteye ubwoba ariko kandi hari n'ibindi bintu byinshi byibanze byo hasi cyane uburenganzira bwibanze umuntu wese wo kwisi abafite umunyarwanda adafite donc ruswa dushora kubona mu Rwanda iba mu Rwanda ariko tudashora kubona handi mu bindi bihugu ruswa mu bintu byoroshye byibanze ko gucukura umusarane gutema igiti mu ishyamba ryawe gukura ibirayi gusarura ibirayi byawe ibyo ni ibintu abanyarwanda batangira ruswa kandi warangiza rukabeshya ngo nta ruswa ihaba ngo bagiye kwakira amanama ya ruswa turareba rero iyi ruswa ituruka hehe ni kuki hari ruswa iba mu Rwanda itaba handi eske u Rwanda twarubara nk'igihugu kuko cyateye imbere mu kurwanya ruswa cyangwa se eske uruya butetsi bwa FPL mu rwanya ruswa cyangwa nibwo bwishyiraho turabireba mu ngingo yacu ya kabiri mu ngingo ya gatatu turareba ikibazo imbaho nshya yanditse ivuga ngo ikibazo cy'abimukira imbaho yanditse ku itariki ya kanjabasha itariki 14 z'ukwa kane 2022 imbaho nshya yanditse ivuga ngo abimukira ngo bazoherezwa n'ubwongereza ngo bazaza babeho kimwe natwe babeho kimwe n'abanyarwanda turareba rero niba ukuntu abanyarwanda babayeho niba hari abaturage n'ikindi gihugu hari igihugu ku isi cyangwa se abaturage b'abanyamahanga bifuza kubaho nk'abanyarwanda abanyarwanda bari imbere mu gihugu bashobora kuba bazi ko babayeho neza kubera nyine iyo za bwonko ariko uburyo babayeho bwaba haba mu kibazo cy'ubukungu mu kibazo cy'ubwisanzure ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu eske hari ubundi bwoko hari abaturage n'ikindi gihugu runaka bifuza kubaho nk'uko abanyarwanda babayeho iyi ngibi turabireba mu ngingo yacu ya gatatu ikindi turi burebe ni naho bavuga ngo u Rwanda ngo rwashyizwe ngo ku mwanya wa gatatu ku isi ngo mu kurwanya COVID-19 turareba rero byagenze bite eske uwo mwanya barawumerita turareba igitugu cyakoreshejwe muri biriya bihe byaguma mu rugo turebe ibintu by'ibanze abaturage bimwe ariko cyane turebe nyine igitugu ikiboko cyakoze muri biriya bihe bavuga ngo bararwanya COVID turebe niba ari cyo bashakaga niba barashaka kugera ku mwanya wa gatatu kandi tunabone ko imyanya myiza ibihugu bari kuvuga ruya Rwanda ruko kuvuga ngo rwabonye imyanya ya gatatu ibihugu bibone imyanya myiza mu kurwanya COVID ni ibihugu birimo igitugu kubera ko ibihugu birimo demokarasi ntabwo bihutaza abaturage hari ibyo badashobora gukora batemerewe ariko ibihugu birimo igitugu nk'u Rwanda byo biraza nyine bigashyira umunwa w'imbunda ku baturage ibintu byose bakabyihutisha ari ukubakingira ku ngufu ari ukubashyira ku murongo ibintu nk'ibyo ngibi byose donc turareba ko kuvuga ngo bagize umwanya wa gatatu usiye ko atari nabo babeshya ariko biraterwa n'uko nyine ari ibihugu byose birimo igitugu ku Rwanda byose bifite metode zo kurwanya COVID-19 metode dushobora kubona mu bihugu birimo demokarasi mboreka ndebe niba hari umusangira nyendo waba waje mu kiganiro ndebe mbo mushimiye ndebe mushimiye arahari mushimiye uratwumva
ndakumva Edouard namwe muranyumva
wi turakumva neza cyane gatanu kuri gatanu mushimiye wafata ijambo ugasuhuza abatwumva wakoze kuza mu kiganiro kandi ugasuhuza abatwumva tukabona gukomeza ijambo ni ryawe
urakoze cyane mbanze ngusuhuze utegura iki kiganiro nsuhuze Serge na Chantal Nyange nabo badufasha ku buhanga bw'ibyuma nsuhuze n'abandi bose turibuze gufatanya n'abakurikira iki kiganiro turi kumwe muri uyu mwanya hanyuma nsuhuze n'abantu bose mu by'ukuri bagerageza kugira icyo batangaza cyangwa berekana kugira ngo berekane ko ingoma ya FPL irambiranye ubwo byinshi turajya tubivuga muri iki kiganiro urakoze ubwo turagira ikiganiro cyiza
urakoze cyane mu ngingo yacu ya mbere rero turareba ikibazo cya diri cyashya cyangwa se amasezerano mashyashya ari ubucuruzi bushyashya kandi bwite ubucuruzi bushyashya hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye aho uyu munsi ibinyamakuru byazindutse ibinyamakuru by'i Burayi byazindutse byandika inkuru ivuga ko Denmark yasinyanye amasezerano yo kohereza imfungwa zayo 300 muri Kosovo. Donc Denmark ikohereza imfungwa zayo 300 muri Kosovo noneho maze yo ikariha ngo miliyoni 15 z'amayero buri mwaka kugira ngo Denmark ifunge nako kugira ngo Kosovo yakire izo mfungwa noneho izifungire ku butaka bwayo ku mayero miliyoni 15 buri mwaka ngo ibyo bikaba byatangajwe n'abategetsi ubwabo ba Denmark ndavuga mu byanditswe ndavuga uko byanditswe muri Euro News kandi ntabwo ari Euro News yonyine byanditse ibinyamakuru byinshi byanditse iyi nkuru n'amateleviziyo yayivuzeho kuko ni ikintu kidasanzwe gucuruza imfungwa gucuruza abagororwa ni ikintu kidasanzwe ngo aya masezerano ngo agamije kugabanya ubucucike bw'abagororwa muri gereza za Denmark ngo abanyururu bazavanwa muri Denmark bazavanwa muri Denmark bakajyanwa muri Kosovo bazahagira mu ntangiriro za 2023 kandi bashyirwe muri gereza ngo iri muri kilometero 50 uvuye Pristina umurwa mukuru wa Kosovo. Iki gikorwa cyiswe igikorwa cyo gukodesha gereza. Ni ukuvuga ngo Denmark ivuga ko yakodesheje gereza muri Kosovo mu birometero 2000. Gukodesha gereza mu kindi gihugu. Kidasanzwe ariko nuko abanyamakuru nko umuntu yugumye agasomeye nkuru ikintu munabonamo nuko aba banyururu bazavanwa muri Denmark bakajyanwa muri Kosovo ntabwo ari abantu b'abanyagihugu nyakuri cyangwa se bita ngo ni umuntu yakwita abasangwa butaka muri Denmark nyabo ahubwo ni abanyururu bafite inkomoko mu mahanga numva ko wabita ko ari abanyama yenda shobora kwafite nationalité ya Denmark ariko ari abanyururu bafite bakomoka mu mahanga baje muri Denmark bakomotse mu mahanga angaha rero murabona ko harimo ikibazo kivangura ivangura ruhundi k'umuntu yabyita ndabivuga ibyanditse muri iyo nkuru nabonye noneho turebe rero igikorwa ngo kigabanyije kugabanya ngo iki gikorwa kigamije kwihanangiriza kubwira abanyamahanga baba muri Denmark ko nta kazoza bafite muri prison za Denmark urumva no muri prison ntibabemera bagomba kwirukanamo bakagenda bakajya hanze abanyamahanga murumva rero ko harimo ikibazo gikomeye cyane noneho rero katurebe rero Denmark ubundi ngo ifite imfungwa nkeya ngo ifite imfungwa 3,418 bivuze ko ngo ifite imfungwa 59 ku 100,000 ko Denmark ntabwo ifite abaturage benshi ifite imfungwa 59 ku 100,000 ku baturage 100,000 harimo imfungwa 59 ubundi barane bakeye ngo muri bo ubwo ndavuga imibare yo muri 2016 navanye kuri Wikipedia muri bo muri 2016 ngo ziriya mfungwa muri bari ziriya mfungwa 3,318 mu gihugu hose ngo 28% kugira icyo gihe bari abanyamahanga ariko bari abantu bakomoka mu mahanga ariko ubu ngubu bagomba kuba bageze kuri 18%. Kosovo yo ifite imfungwa muri rusange Kosovo ko ni igihugu gifite abaturage 2,000,000 gusa ngo Kosovo ifite imfungwa imbere n'inyuma 8,849 cyangwa se imfungwa 108 ku baturage 100,000 mbononeho muri ngo muri bo muri Kosovo ho ngo aba imfungwa zikomoka zifite z'abantu bafite baturutse mu mahanga ni ngo ni 5.8%. Noneho turebe mu Rwanda none mu Rwanda ugiye muri yo Wikipedia muri yo muri 2016 ubona ku Rwanda ari igihugu cya 37 ku isi kugira umubare mwinshi w'abagororwa ku Rwanda runafite ngo abagororwa 334 ku baturage 100,000 twanabonye ko hamwe na hamwe nko muri prison ya Muhanga ngire ngo hari ubucucike bugeze kuri 230 ngire ngo cyangwa 220% ariko ngo muri rusange mu Rwanda ubu ngubu ubucucike buri 124% ubucucike muri za prison muri za gereza ni 124%. Numva ko ahantu hagombye kuba hari abagororwa 100 hari abagororwa 124 numva ko ari ubucucike bukomeye cyane. Anga rero umuntu akibaza ati mu Rwanda ikintu undi mubare no kuvuga ngo aba mu bagororwa mu Rwanda ngo 0.3% gusa nibo bakomoka mu mahanga bafite ndongo bakomoka mu mahanga kwa batari abanyarwanda buze ndongo abanyarwanda bafite isoko mu baturutse mahanga bo aba bantu baba mu Rwanda ariko bakomoka mu mahanga 0 nibice bitatu kwijana muri za gereza noneho rero ikibazo umuntu abaza ni kingiki ko tubona Kagame ibintu byose byo gucuruza abantu ahantu hari faranga hose rimuhumura cyangwa se rimunukira nkuko Chantal yarabivuze idit cyangwa se i business yo gucuruza imfungwa nayo yabagiye kwisamira mu kirere akanabaka agahamagara akajya gushaka abanyururu muri Denmark kugira ngo bamwihere amafaranga nabona ko harimo agafaranga kenshi kamemo ikibazo nuko dufite abanyururu benshi 124 kwija ubucucike bwa 74% donc abanyarwanda baracucitse cyane nako abanyururu mu Rwanda baracucitse cyane cyangwa se abagororwa kuburyo nyina nkuko nabi babwiye ahantu hagombye kuba hari abagororwa ijana hari 124 urumva ko nta buhumekero baracucitse cyane Rwanda rero n'uruza n'abanyururu bo muri Denmark ruzabashyira hehe ko no mu Rwanda kuko n'abanyururu barwo babuze aho bajya ngereza zidahagije donc hari ntoya par rapport y'umubare w'abagororwa cyangwa se Kagame azubaka izindi gereza zimeze nk'amahoteli wa mugani noneho agenda bwire Denmark ati muzane abagororwa banyu rwose mubazane tubafate hano ni igihugu gifite uburambe mu gufunga abantu benshi cyane cyarimwe mubazane nabo tubafungire muduha amafaranga byo byose ntabwo umuntu yahamya ko dukurikije uko Kagame tumuzi ahantu ibintu nka biriya byo gucuruza abantu ni ibintu agiramo umwete kandi afitemo uburambe cyane iyo yose buri azagerageza avuga ati muzane aba banyururu banyu tuba bafungire muduhe amafaranga umva ni ikintu gishyashya twagira ngo abakunzi ba radio itaho kabamenye bamenye ko iyo business nayo yaje ubu rero mwiteke ko yenda mu minsi imbere Kagame turaba twumva ngo u Rwanda rugiye kwakira abagororwa baturutse mu kindi gihugu wenda muri Denmark cyangwa se muri Australia simbizi cyangwa muri Amerika ntabwo mbizi ni ukubiteka amaso biyo byose Kagame zira business nka zira ntabwo zishobora kumucika reka ndekera aho ngaho Jean Pierre niba hari komantero ufite kuri ingingo wayitanga tugakomeza ijambo ni ryawe Jean Pierre
Edouard urakoze ndumva ntago ndajya muri byinshi ariko ndavugaho gakeya hariya baruvuze uti Kagame ahumurirwa n'ifaranga aho riri hose aya urabona ko izi mpunzi zo muri bashaka kujyana muri Kosovo zo ni miliyoni 15 z'amayero gusa mu Rwanda biriya bari bavuze byo kujyana abantu bavuye mu Bwongereza
buri mwaka miliyoni
15
z'amayero buri mwaka
mu Rwanda ariko babaraga miliyoni hafi ijana na 40 miliyoni ijana na 40 z'amapound ubwo iyo ni na menshi kurutaho numva yari menshi kurutaho ibyo ari byose ariko uriya mugabo ukuntu ameze hari igihe usanga ari umuntu urya akagabuye n'akatagabuye yagiye abona amamiliyoni menshi ku bintu cyane cyane igihe cya jenoside nyine abantu batanga amafaranga bagira ngo abantu bakore recovery kugira ngo biyubake bakiva muri jenoside ibyo byari ibintu bikwiye kandi mu by'ukuri kugira ngo bamugane abantu basubira niba bikeneye amafaranga ariko we yaramenyereye yagize ngo zajya akomeza abone amafaranga y'ibintu bidasobanutse rero nkurikije iyo uvuze ibintu byo abantu kuko abantu ikintu kibuze mwari ya Rwanda yenda tuzana kivugaho cyangwa duhora tuna kivugaho ni cyerekeranye n'uburenganzira ikintu kitwa droit de l'homme wagira ngo mu Rwanda ntago kizwe kubera ko ibi bintu iyo uvuze ibintu byo kwimura abantu ugashyiramo n'ibintu by'amafaranga abantu benshi bahita bumva ibyacuruzwa by'abacakara ba kera nk'abirabura rero babagisoma bagiye babyumva cyangwa babyize mu mateka nta kindi bahita bumva ukumva ko yenda nko mu Rwanda igihugu gikennye kandi gifite n'ubucucike iyo cyumvise nk'ibi ntabwo gishobora no kureba yenda ngo kivuge gitese uburenganzira bw'umuntu buri hehe ahubwo bahita bumva amafaranga ni ikintu kigoye ariko ntekereza ko ari na perezida wenyine ubikuriye abandi bategetsi baba bireberaho ariko bavuga bati turakurikiza icyo umuyobozi avuze ntago hari abenshi bagiye bavuga ngo numvise uriya mukabunani abivuga ngo icyo umuyobozi mukuru ariwe perezida Kagame ngo yemeye ngo kiba ari cyiza we rero ngo kugicalenjinga ndoko kugihinyura ngo kuri we yumva atari byo ariko mu by'ukuri ntakamenye yuko harimo uburenganzira bw'umuntu kujyana umuntu ahantu cyane cyane kumuvana mu gihugu umujyana mu kindi hajemo n'iby'amafaranga ni ukuri abantu bose bahita bumva ko ari ugucuruza kandi urumva aba bantu n'ubundi baba ari vulnerable rero niba Danemark na ishobora kubikora no muri Kosovo urumvise ko no muri Danemark ishaka kujyana nyine abimukira mu Rwanda nabyo n'ubise bavuga ubwo ni biragaragara ko aba bazungu nyine bihugu byabo byateye imbere batagikeneye abantu babimukira kuko nahangaha uravuga ko Danemark izohereza abanyamahanga ntabwo izohereza abene igihugu bayo kuvuga ko igihugu cyari cyo cyose cyane cyane mu bihugu by'Iburayi rero bitangiye kurambirwa abanyamahanga ibi bikize cyane cyane ko bibatera ibibazo bibashyira kuri stress mbese batari basanganywe ugasanga barahorana ibintu byo kuvuga ngo abene igihugu urabona haba amatora abene igihugu baba batagutoye akaba ari ikibazo kuko akenshi iyo abanyamahanga baje bavuga ko abene igihugu barakara cyane cyane mu kubatwara akazi ariko ibyo ntibyakabaye ikibazo kubera ko n'ubundi haba hari bije zabagenewe kuko n'ubundi bazabitangamo amafaranga nk'umuse niba bavuga ngo bazajya batanga miliyoni 15 za buri mwaka z'amayero wibwira ko niyo abo banyururu bari mu gihugu wenda n'izo miliyoni 15 ntibashobora kuzirenza gusa rero urabona ko harimo ibintu by'ubucuruzi byo gucuruza abantu u Rwanda nk'u Rwanda kitari gikwiye kwirwa kino bitekereza cyane cyane ko kiri muri New African no muri East Africa Community ariko kubera ubutegetsi bubi dufite hariya ntabwo wavuga ngo bareke kubitekereza cyane bwita ku ifaranga gusa uravuga uti abanyururu mu Rwanda ni benshi cyane koko ahubwo bagakwiye kureba uburyo babasohora n'ibyo abantu benshi basaba ariko hajemo amafaranga ntabwo ntekereza ko uriya mugabo atakwemera abandi banyururu ngiye mbona ari ibintu bigoye kugira ngo yitesha amafaranga ubwo ni ugutegereza niba byabimukira mu Bwongereza tukareba iyo bigana ariko igihugu cyacu cyo kiyoboye nabi cyane si ukuba ko amafaranga umunsi ikintu kibi ariko amafaranga aje ku nabi amafaranga aje ku bintu nk'ibi bimeze nk'amafia nyine ibyo twavuga byo gucuruza abantu bamaganye kuva kera n'ubu abantu benshi baracyabyamagana n'ubwo hari abazungu bashaka kubigarura ariko nk'Afurika rwose yakwikumva ko ibi ngibi atari ibintu nahoze numva uriya muntu wo muri South Africa witwa Julius Malema ukunze guharanira iby'uburenganzira bw'Abanyafurika yabwira Kagame ati rwose ati gerageza wisubireho ku ibyo bintu uvanemo ibintu by'amafaranga niba ushaka kuzana abo bantu ubazanire ku buntu ari ubakire ku buntu ngo Kagame atanabikozwa ibyo ni nko kuvuga nyine agira ngo ari kuvuga umuntu muzima ariko yavuga ati niba ari kiriya generosity nyine kuri gufasha abantu kwishimira gufasha abantu yavuga ati bazanire ubuntu were gushyiramo iby'amafaranga uretse nk'aho umuntu akavuga ati abo bantu mubazanire abanyafurika baze nibwo yakwerekana ko akoze igikorwa ariko kitarimo amafaranga na cyo ntiyanakirwa nakivuga ntabwo cyakongera kuvuga Edouard ndumva ni cyo nibanje nabivugaho ni ibintu
bireba Pierre hari service nshaka kukwaka ahantu ingingo ugomba gukomerezaho aho ngaho iwanyu mu Bwongereza ibinyamakuru byazindutse byandika yuko iriya deal hagati ya Kagame n'Ubwongereza bayijyanye mu nkiko abantu bagiye kurega leta y'Ubwongereza bayirega yuko igiye gukora ibintu binyuranyije n'amategeko kohereza bari abimukira mu Rwanda ubu ni ikibazo ngo cyageze mu nkiko ngo hari abareze bakavuga ko nyine ngo ubwo bareze ngo ubucamanza ngo urukiko ruzobliza cyangwa se ruzategeka uriya ministre wa interior gushyira hanze amasezerano ubwongereza bwajyanye na Kagame bakayashyira ku meza ku buryo abantu bose bamenya ikintu kiyarimo nicyo gishyashya sinzi niba hari icyo wabwira abatwumva kuri iyo nkuru Jean Pierre
nanjye nayibonye uriya Priti Patel barimo gushaka uburyo bakoresha ubushakashatsi bushoboka byose kugira ngo babone dokima zose zakoreweho ariya masezerano yo kugira ngo bigere hariya kuko buriya hariya byari bigeze kubona uyu ministre nyine ushinzwe imiturire hano ayagezaho adiringa na ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bakagira naho basinya iriya ngo memorandumu na nukuvuga ko ibintu byageze kuri byari biri ku musozo rero harimo deal zageze zibamo hagati y'ibyo bagiye baganira n'iki byose uko bagiye bahererekanya amadokima ibyo byose abongereza hano bari kubishaka cyane kubera ko ntekereza ko u Rwanda rwakoresheje amayeri yo gushuka aba bazungu kandi si ubwa mbere u Rwanda rushuka abazungu burya hari byinshi tujya tubona biriya bajyaga bavuga byo bya statistike bakora urabona bagiye babeshya kera bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere yende kuri durande romo niho bintibikunda ntago bikunda ariko hari ibintu byinshi urwanda rubeshya amahanga akabyemera ko ari byo nibi nabyo nicyo kimwe bihereranya abantu nkaba ba pateri ba abantu nyine batamenyereye badasobanukiye kagamo wariwe bagirana deal ku buryo bageze naho bazisinyira noneho izo dokima zose bari kuvuga bati tuzishake tumenye uko byagenze kuko mu Rwanda Edouard hakintu bari kwirata ngo mu Rwanda ngo bafite ngo ikintu cya generosity generosity nyine bimeze kuvuga ngo bafasha abantu ngo bafite ubushake bwo kugira ngo bite ku bantu bakagirire kugira neza mbese ariko ntago barusha abongereza kugira neza nubwo abongereza abantu bavuga ati baratwuzuranye bikorwa ku buryo ishyaka riri ku butegetsi risa nkaho riri kwerekana ko rifite igisubizo gikomeye cyaha igihugu iri shyaka nyine ry'abakonservative kuko bazi ko abimukire nyine ari ikibazo bakavuga bati twe dufite igisubizo ariko iyo bishyize mu gihugu cyose n'andi mashyaka n'ababihaye imana bose abantu kuba pastoro n'abasenyeri abapadiri nyine bose basanga icyo kibazo atari ikibazo gikomeye ahubwo leta ariyo mbese idafite uburyo bwo kurinda ko abo bantu baza cyangwa ngo niyo baje babakontrole kandi bajya ku butegetsi aba bakonservative ndabyibuka babiregaga iri shyaka ry'abareba bavuga yuko ngo reba idashobora gukontrola imigrasiyo abantu binjira mu gihugu none nabo urabona aho bageze bategetse igihe kirekire basimburanye hari batatu abakonservative nabo icyo kibazo ntibagikemuye barimo baragishakira rero aho bagikemura bakagame ntitugo nabigenza umuntu wa Kagame nyine akabihererana bikagera hari ubwo rero bari kuvuga yuko barimo barashakisha izo dokima zose zakozwe kugira ngo deal igeraho bayisinya barebe ku buryo uriya mugore binashobotse simpamya ko Boris we premier ministre we simpamya ko uretse n'ibyo hari n'ibindi bishobora kumuvanishaho kubera yuko hari amatora nawe ari kuba bagira ngo barebe ukuntu bamubwira kegura ubwo rero niyo dokima y'ibyo byabimukira n'u Rwanda nabyo nuko barashaka izo dokima ku buryo uyu pateri uyu Priti Pateri ashobora no kubihanirwa byo rwose nibareba izo dokima bagasanga harimo ikintu nyine kigaragaza ko ari uburyo bw'ubucuruzi atari n'ubwo buryo bwo kugira neza birumvikana ko uretse no gukurwa ku mwanya ashobora kubihanirwa ntago bazungu bagikina bo nubwo yenda bavuga ngo abimukira barabahaze kandi ni hano iburayi hose abimukira ni benshi cyane ariko bashaka bakwigushaka solution nyine nyayo bahuriyeho bose ariko nk'umuntu umwe nk'uyu w'umukonservative uramwihererana ariko konservative murabizi ntago ari iyoboye igihugu cy'ubwongereza ishobora gutegeka igihe n'iki runaka n'abareba bagategeka iki gihe runaka gutyo bagahinduranya ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo irimireshwa ariko igashaka ibyo kugira ngo ikavaringa ibyo yahishe ibyo rero bikaba bibafitiye ingaruka kugeza ubu ngubu inkiko zirimo zirakora abashakashatsi barimo bashaka nyine kontakte zabaye amadokima byabinyujijemo
wabwira abatwumva ko aferi yagiye mu nkiko
oya nibyo yagiye mu nkiko ndumva ari ikinyamakuru cya Senil ari ikinyamakuru cya gisohoye uyu munsi mu gitondo
ari telegraph nabibonye ngo tukagira ngo tumenyeshe abatwumva abakurikirana radio itahuka ko ubwo ni etape yindi donc yatewe nuko iyo deal cyangwa se amasezerano bagiranye na Kagame abongeza bagiranye na Kagame barabiregiye none byagiye mu rukiko ubwo ntabwo twamenye niba uko bizagenda sibyo
nibyo rwose nibyo iyo byaje mu binyamakuru ni mu kinyamakuru independent niho byasohotse
urakoze ahubwo ikibazo kindi twakubaza
iyo byasohotse mu binyamakuru byanze bikunze biba bifite ingaruka kubera ko ubwo n'abanyamakuru ubwabo buryamye n'abashakashatsi muri yandi ubwo basuzugura media mu Rwanda bariya abantu bakora amakuru bayatara bagira gute nabo bafite uburyo ubushobozi bwo kugira ngo bakoreshe investigation kandi zibe zajya mu mategeko mu manza abantu bakaburana nyine utsindwa akabihandirwa ibyo byo birahari rwose nta no kubishidikanyaho muri gutegereza ikizavamo nyine
urakoze Jean Pierre ikibazo twakwibaza hangaha wenda kugira ngo turangize ingingo urabona ko mu Bwongereza kubera ko hari demokarasi ubutegetsi bwashatse gukora ibintu by'amanyanga umuntu akwita ko ari amanyanga cyangwa se ibintu bidahuje n'amategeko niko babibona bo haboneka opposition cyangwa se societe civile ijya kurega leta none byageze mu nkiko mu Rwanda naho ubundi byagombye kumera gutyo kubera ko ibyo Kagame yagiye gukora nabyo ni ibintu binyuranyije n'amategeko kandi nakwibutsa abatwumva ko mu Rwanda hari abantu benshi bamagana biriya bintu bazi neza yuko nta Rwanda nta bucubuzi bafite bufite rwo gutunga bari abantu bavanya ahantu heza bajyana ahantu habi nta hari ubushomeri bukabije kubeshya abantu ngo bazabahakaza ibyo ntibishoboka bazabatungisha iki Rwanda rufite abantu bagwingiye bita abantu rwa mavunja abantu bararahanze bagira gute donko nta bushobozi bafite ibi bintu rero abantu mu Rwanda barabizi ariko kubera ko nta demokarasi dufite ntawe ushobora kuvuga ati reka tujye mu nkiko leta yagiye gukora amanyanga isinya amasezerano yo kuzana abimukira bitanyuze no mu nzira za demokarasi mu nzira ziteganywa n'amategeko ngo babe bavuze bati byanyuze mu nteko barabidisikita inteko irabyemera none bagiye kubikora babiherewe uburenganzira n'inteko byose ni ibintu biba bitanyuze mu mategeko
kandi hariya nta wabikora urumva uretse no kuba bajya gukora investigation nk'izingizi no mu Rwanda nta n'umwe ubirwanya wumvise ibyo uriya ari mukuru arinda avuga we rwose iby'amafaranga ntabihakana uburyo abantu bazajya ngo bakodesha ayo mazu ngo bene yo ngo bakahungukira kandi bene yo ni Kagame umuntu wapfuye kubirwanya urabizi ni Habineza wo muri Green Party kandi urabona ingufu ze rwose ntacyo zageraho na Victoire baramwa ntibamwemera ni yavuze bagira ngo arimo arabopoza ariko aba uri muri guverinoma abantu bose bo muri FPR abantu bari mu butegetsi umuntu hari neza rero yo muri Green Party wenyine ntacyo yageraho ariko nibura umuntu yabura kutamushimira kubera ko nibura we yagaragaje aho ahagaze ko mu byukuri uburenganzira bw'umuntu ari uburenganzira bw'umuntu bari abantu bava mu bihugu bavamo bakeneye kujya aho destination yabo niba bavuze ati mu Bwongereza niho tujya nta kuvuga ngo arajya ku ruhande hirya no hino atari ibyo nk'abaturuka muri za Senegal cyangwa biriya bihugu bya Afurika za Eritrea cyangwa za Ethiopia bajya bahitira mu Rwanda mbatiriwe bazwa mu Bwongereza bitangamo amafaranga menshi cyane ubwo rero u Rwanda nge mbona harimo n'ubujeje cyane buriya Kagame nta bajyanama afite rega ni umuntu rwose uri desperate ku buryo nta n'umuntu umugira inama ngo umubwire ikintu cyiza abantu bose barimo barapfukama icyavuze bagapfukama nta ushobora kuvuga ngo ibi si byo wapi ubwo rero icyo navuga ni uko Habineza numvise wabyopoje mu gihugu cyose nta ngufu afite zo kuba yagira habigeza gusa byagaragaye no muri media ko batabishyigikiye n'abantu be bakorana ubwo abandi banyarwanda bose nyine ni abantu baho bo gupfukama gusa njye nuko navuga ibyo mu Rwanda byo n'agahuma munwa
urakoze nanjye nivugishaga na nka mwarimu nabazaga icyo ibyo nzi nabazaga ibibazo kandi nzi ibisubizo kubera ko niba abanyarwanda nta muntu ugeze ajya kurega Kagame kubera ko yatanze miliyari 55 cyangwa 60 z'amadolari miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda azifashisha Arsenal nta hantu byanditse nta muntu wasomye amasezerano akafata miliyoni nka miliyari 30 za PSG ubyo hafi miliyari 100 zo muri ayo makipe yombi akabaha hafi miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda inteko itabizi nta muntu n'umwe usibye wenda we na Karara Kamanzi nta wundi muntu umunyarwanda abanyarwanda miliyoni 13 nta wundi muntu uzi igikubiye muri ayo masezerano ya Arsenal na PSG byatwaye hafi miliyari 100 nta muntu n'umwe ubizi ariko ahandi mu Bwongereza barahaguruka bati mutwereke ayo masezerano muyashyire hanze abantu bose bayasome tumenye ibiri mu Rwanda bishoboka urumva donko nanjye nabazaga ibyo reka ndekeraho ngaho bo reka turebe ingingo yacu ya kabiri Jean Pierre ingingo tugiye kureba ikibazo cya ruswa ariko mbere ko tujya kuri ingingo ndabanza mbasomere akantu gatoya ni ahantu ni inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 10 z'ukwa kabiri 2022 inkuru yitwa ngo Ministre Gatabazi yatanze umukoro ku nzego z'ibanze ku kwibazaho kubw'ibibazo byazonze abaturage ngo kubibazo byazonze abaturage uwo ni ministre wa interior ubivuga none reka tumanuka rero turebe ahantu yavuze ahantu hateye ubwoba kuko tugiye kuganira ku kibazo cya ruswa mu bino ko u Rwanda rwigaragaza nka ruvuga ngo rufite umwanya wa 52 ku isi mu kurwanya ruswa byo ngo rwerekana ko hari igihugu kitaba mu ruswa ibindi bihugu bigomba kuza kwigiraho njyewe rero bintera ubwoba bikanira n'isoni njyewe mera urumeza iyo mbonye karite ya ruswa ubwoko bwa ruswa buba mu Rwanda iyo kintu kintera ubwoba kandi iyo karite ubwo bwoko bwa ruswa ntushobora kubabona ahandi ku isi kandi buba n'ahantu hatari amafaranga mu bantu bakennye cyane ukibaza uti niba tubona ruswa mu baturage bakenye cyane ahantu hari ama miliyoni hari amafaranga haba ruswa inganite aho ngaho buri wese yakwibaza bo reka rero mbasomere inkuru mbere yuko tujya kureba ibyo Dan Munyuza yavuze kuri ruswa iyo nkuru rero nayo maze kubabwira handitswemo ngo Gatabazi ati kikamisome nkuko byanditse ngo bitwara igihe kinini abaturage ntibabone ubaherekeza kugira ngo ibyo byangombwa biboneke hakirikare hari abashaka kwandukuza abapfuye abashaka kwandikisha abana bavutse n'abashaka gusezerana batakira abakozi bashinzwe irangamimerere batakira abakozi bashinzwe irangamimerere bakababwira ko bafite akazi kenshi donc ntibabakire ngo bazagaruke nyamara baba bashaka ngo babahe amafaranga babone kubakira anga mwumve neza mwumve karite ubu bwoko bwa ruswa baba mu Rwanda abantu abapfushije abantu babo abashaka kwandikisha abana bavutse ndonga abashaka kwandukuza abapfuye abashaka kwandikisha abana bavutse abashaka gushyingiranwa bagajya ku mukozi wa leta ngo abakire akanga kubakira akabaringana akababwira ngo bazagaruke kugira ngo bibwirize bamuheruswa kwa nibyo ira magambo yande ya ministre Gatabazi nimwumve ikarite yiyuruswa donc ubwoko bwiyuruswa acyo nicyo kintu giteye ubwoba kibereka ko u Rwanda rutandukanye n'ibindi bihugu donc aho ushobora kujya kwandukuza umuntu wapfuye bakakwangira kire kubanje gutanga ruswa kwa mutekereza iyo kintu bo none ka dukomeze rero tujye ku nkuru ya Dan Munyuza aho avuga ngo hari ahantu Dan Munyuza yavuze ngo ruswa ngo iterwa nuko ngo abaturage batanga ngo abayobozi batanga serivisi mbi ngo ruswa ziterwa nuko ngo batanga serivisi mbi ariko ntagaribyo ahubwo ruswa aba mu Rwanda wenda kubera ko bahema amafaranga make y'intica nikize abayobozi batanga ruswa nako pardon abayobozi batanga serivisi mbi kugira ngo habeho ruswa ntabwo batanga serivisi mbi komusa kubera uburangare kubera ubumenyi bukeya kubera ubunebwe no bayitanga kugira ngo batanga serivisi mbi bakanga gukora akazi abaturage gukorera akazi abaturage gukora ibyo bashinzwe bakabitinza bakabasiragiza bakabaringana kugira ngo bibwirize habe ruswa urumva ko ruswa n'abayobozi bayiprovoka cyumvikane neza numva ko ruswa iterwa n'abakozi ba leta niyo bayiprovoka kugira ngo babone ruswa barayiprovoka kubera ko banga gukora imirimo banga gukora akazi kabo bakanga gutanga serivisi bagasuzugura abantu bakabaringana kugira ngo abantu barambirwe no batange ruswa urumva ko nta gihe ruswa izashira kubera ko ni leta n'abakozi ba leta bayiprovoka niyo batuma ibaho bo icyo ni cyumvikane Dan Munyuza rero hari ikindi kintu yazanye uyu munsi mu nkuru iyo mugiye ko mu kwitaho cya 26 z'ukwa kane 2022 urumbashize iminsi ibiri Dan Munyuza yavuze ngo kugira ngo umuntu yemererwe guca igiti mu ishyamba rye umuturage ngo bigomba ruswa ibi yabivuze ugiye muri iyi nkuru wabibona ahangaha rero donko nta gitangaza kirimo kubera ko tumaze kubona umuturage kugira ngo umuturage ishyamba rye yitereye rimuruhije wenda ifiperita nagiye no mu Rwanda iri Buganda itaranataha ishyamba ryawe kugira ngo ujye kuri tema gutema igiti gikoreshe nta burenganzira ufite ugomba gutanga ruswa kugira ngo bakwemerere gutema igiti mu ishyamba ryawe mwumva iyo karite ya ruswa kwa ubwo bwoko bwa ruswa rero ukibaza uti eske mu bihugu byo ku isi abanyarwanda mwe iradiyo itahuka muzi nimero zacu muzi imeri zacu mufite whatsapp zacu mwese abanyarwanda muri ahantu hose muzatwandikire mwandikire radiyo itahuka mutubwire muti aho twagiye Malawi Congo Senegal Niger Benin Brazil abanyarwanda ahantu batari mutubwire niba koko kugira ngo umuturage wo muri ibyo bihugu mutuyemo yandukuze umuntu wapfuye agomba kubanza gutanga ruswa mutubwire niba ibyo bihugu mutuyemo abanyarwanda ahantu mutari kandi mwese mu baradio bitaho katurabize mutubwiye niba kugira ngo umuturage aje guca igiti mu ishyamba rye agomba kubaza gutanga rusuko donc nibyo bintu hari aho handi mwabibonye muzatwandikire muduhe ayo makuru turabashigose turabasabye mutubwire ibyo byose nyidizera ko ibintu handi biba anga rero iyo Rwanda ruvuga ngo ngo rurwanya ruswa rubarubeshya kubera ko ruswa nibo bayishyiraho ruswa ni institutionalize ni institution yashyizweho na leta ngirababwiye ko nababwiye ko kandi mbabivuga nabitekereje ariko bibona namwe kandi mbisunyuka kandi ko bimeze ruswa ni ikintu cyashyizweho na leta ya FPR kugira ngo cyane cyane muri ziranze go zibanze ni ikintu cyashyizweho na FPR kugira ngo bari abayobozi bayo bari mu nzego zibanze bihembe ko ntibahembwa kandi bakeneye kubaho ariko urebye ni nk'ikintu yabashyiriyeho nyine kugira ngo kibatunge kwa kubera iki twebwe turareba turebe iyo karite ya ruswa ubwo bwoko bwa ruswa bo mu Rwanda butaba handi kubera iki buhaba kubera iki ruswa ihaba ni ukubera ko FPR yashyizeho amategeko cyangwa se amabwiriza atuma habaho ruswa kuko niba bavuze bati ntabwo wemere kubaka umusarane kugira ngo wubake ucukure umusarane ugomba kubanza kubyakira uruhushya ni ukuvuga ko wa muntu utanga uruhushya rwo gucukura umusarane ashobora kukuringana niba agushaka ruswa ashobora kutaruguha kugira ngo rero akwemere gucukura umusarane kubanza kumuha akantu ubundi urwo ruhushya nta handi rwagombye kubaho no mu bindi bihugu ntawe rwagombye kuba uruhushya kuvuga ngo gutema igiti mu ishyamba ryawe ugomba kubanza kubyakira uruhushya urumva ko urwo ruhushya nizere ko ugiye muri Kongo ukagira muri ahantu hose ushaka icyo kintu iryo ayo mabwiriza nta handi hantu ushobora kuyabona urumva ayo mabwiriza rero niyo atuma habaho ruswa kubera ko uwo muntu utanga uruhushya rwo kugira ngo umuturage ateme igiti mu ishyamba rye ni nka ruswa bamuhaye bamushyire mu ntoki ashobora kukwemera cyangwa kukwangira cyangwa kugusereza akagutinza kugira ngo umuhe ruswa urumva ko ayo mabwiriza FPR itanga n'ayo mategeko niyo azana ruswa mu nzego zibanze niyo azana ruswa kubera ko ubundi ibyo bintu ntibyagombye kubaho kubuza umuntu gutema kuburiza umuntu ngo najye kubanza gushaka uburenganzira bwo gucukura umusarane uburenganzira bwo kubaka uburenganzira bwo kujya gutema igiti mu ishyamba rye ibyo bintu byo kwagura inzu gusana inzu ugomba uruhushya ibyo bintu byose ni ibintu bitagombye kubaho kubera ko babishyizeho ari amategeko cyangwa se amabwiriza bashyizeho nicyo gikurura ruswa iyo ibyo bintu byose bita ayo mabwiriza atabagaho yo kuvuga ngo bajye kwakura uruhushya gukora ibyo bintu byose bya buri munsi ni donge FPR wumva ko ariyo ikurura ruswa ayo mategeko ya FPR n'amabwiriza nibyo bituma habaho ruswa ambete niyo mvuga ni ruswa ni FPR yayizanye ishyira mu baturage irayinstitutionaliza kubera ayo mabwiriza yayo avuga ngo ikintu cyose ukoze ugomba kubanza kucyakira uruhushya uburenganzira ahangaha ni ikibazo gikomeye ahubwo umuntu akibaza ni gute umuntu aza wenda umuntu wavutse sepa wenda muri za 70 w'umukadugu araje uri umuntu w'umusaza witera ishyamba ataranavuka urutanase araje wenda sinzi havuye bavuye muri Kongo bahe araje afata ubutegetsi ku munwa w'imbunda araje akunamye hejuru araje aguteye ubwoba ngo ntushobora gutema igiti mu ishyamba ryawe ibi bintu ni ibiki iyi ishyamba ryawe witeriye adahari atahaba atazi icyo byagutwaye ngo ntushobora gutema ishyamba mu ishyamba nawe gutema igiti mu ishyamba ryawe umva ibi bintu ni normal mwebwe iyo miyoborere mwumva ari normal mbo ikindi rero umuntu yavuga donc nicyo nari mbabwiye ni ruswa ni institutionalize ni yashyizweho na FPR urebye kugira ngo wenda itunge bariya abantu bo mu nzego zibanze rero mwabona ko muri rusange murabona ko nk'ubu baravuga ngo hagati ku itariki ya gatatu n'iya gatandatu z'ukwa gatanu 2022 donc mu by'umweru hafi bibiri ngire ngo mu Rwanda ngo bazakira inama yo byereke kurwanya ruswa ngo kubera ko mu Rwanda ngo rwahiswemo kubera ko ngo rugiye kuyo hazabe inama ya cogamu ngo kandi ngo rukaba ruzwi ko ngo ruri mu bihugu bya mbere birwanya ruswa ngo ku mwanya wa 52 mu bihugu birwanya ruswa munsobanurire nge nababajije aho muri hose abanyarwanda mwese ntaho mutana y'umutarimo ibi bintu izi karite y'iyi ruswa cyangwa se ubu bwoko bwa ruswa hari ahandi mushobora kurubona munsobanura ukuntu igihugu cyaka ruswa umuntu ugiye guhamba umuntu wapfuye kikabuza umuntu kikaka ruswa umuntu ugiye gutema igiti mu ishyamba rye kikaka ruswa umuntu ugiye gucukura umusarane kikaka ruswa umuntu ugiye gusana inzu we umuyaga yaje ayikubita cyangwa se sepa serwakirazi isakambura inzu yawe tushobora kuyisana utarabona uruhushya rwawo bakaza bo muri FPL harahandi hari umushobora kubyumva none se igihugu gikora ibintu nk'ibi ngibi kigira ruswa imeze gutya y'ubu bwoko gishobora kuba icya 52 gute ku isi mu bihugu byo ku isi mu kurwanya ruswa ubundi se ubundi cyaza gute cyamenyekana gute n'igihugu ko ari ahubwo ruswa iyo mu Rwanda ntahandi ushobora kuyibona ukurikije karite yayo ubwoko bwayo iyo ahubwo igihugu cyaraboze tout simplement donc mufate igihe mutekereze kuri izi ruswa zibera mu Rwanda ubundi bajyaga bavuga ati wagiye kwemporuta ibintu uvuye hanze wagiye wenda hari ibintu uvanye hanze ugiye kwemporutani batanga ruswa ibyo bintu bagiye kwaka akazi se ushaka akazi runaka bakwaka ruswa ibyo ngibyo da hari c'est pas donc ugiye kugurisha inzu simbi oya inzu ntabyo numva iyo nta ruswa itabaga donc ibintu bikomeye nibyo batangira ubwo ruswa ariko kuvuga ngo umuntu wagiye guca igiti mu ishyamba ryo kumwaka ruswa kwandikisha umwana wavutse ukamwaka ruswa kwandukuza uwapfuye ukamwaka ruswa nibo babyivugira ntabyo mpimba nabanje kubasomera iyi message yatambukijwe na ministre Gatabazi leta ikiyemerera ko yaka ruswa ku muntu ugiye kwandukuza umuntu wapfuye leta ministre Gatabazi ni leta cyangwa se bati umuntu ugiye kwandikisha umwana wavutse tumwaka ruswa ugiye gutema igiti mu ishyamba rye tumwaka ruswa ibi ni ndane munyuzo wabivuze bumva ko ahangaha ni ibintu biteye ubwoba iyo bavuga ruswa bakishyira ahantu heza usuzumye ukareba ruswa ibera mu Rwanda ubona ko ahubwo bari abantu nta gihugu cyarapfuye cyaraboze ahubwo ni cyanyuma ku isi nta nubwo wabona aho ugikarasa mbega ukurikije karite ya ruswa ibera mu Rwanda kandi biravugwa n'abayobozi ntabyo duhimba ni bimwe byavuzwe na Gatabazi bikavugwa na uze ko tubizi murumba ikindi rero umuntu yavuga ngaha nuko ikindi umuntu yavuga reka mbashakire indi ngingo ikindi umuntu yavuga ngaha nuko ibingibi ba leta FPL ibirisha muri za yajya nibirisha muri za doing business ikagenda ibeshya abanyamahanga mu Rwanda nta ruswa ihari muzajya mubona ibihugu byinshi biza bishoreranye ngo bije kwigira ku Rwanda mu byerekeye kurwanya ruswa ukavuga uti ibi ruswa mwe mbonwa ko namwe itanahaba mutanayizi mwemwe ibintu muri muri biki u Rwanda rurabahisha rukaza rukabatesha umutwe bakabayobya ubwenge bakabeshya ngo ntabwo yagira ruswa kandi ruswa ihawe mu Rwanda n'ahandi ba reka ndekeraho ngaho Jean Pierre nawe ube watanga ingingo itekereza cyane kuri ingingo jambo niyo Jean Pierre
ya ni igitekerezo ariko ni nko kukunganira byo uri muvuga ni ibintu nyine bibabaje buriya ruswa zihera mu mirenge nko muri za nyumba 14 zo hasi abaturage ibintu byoroheje ni ibintu utabona kubivuga ariko buriya igikomeye buriya bituruka hejuru niyo batanga umurongo wa ruswa noneho hasi nabo bakumva nta kibazo nyine kuko uvuze nk'ibyo byo gutanga ruswa iyo kugira ngo umuntu ngo yubake cyangwa se asarure imyaka ye ibyo byose najyaga mbivuga yuko ngo niyo myaka yeze nk'ibirayi byeze cyangwa ibigori ngo bagomba gutanga ruswa kugira ngo basarure we mbese ugasanga ni ibintu gutema igiti mu ishyamba ryawe
hari igihe sezo habonetse ibirayi byinshi heze ibirayi byinshi nubwo ari ku gisenyi cyangwa mu Ruhengeri simbizi noneho bakavuga ngo niba abaturage nibasarurira icyarimwe abahinzi nibasarurira icyarimwe ngo igiciro kiragwa hasi noneho bazana abapolisi mu mirima bakavuga ngo nta muntu ugomba gusarura bakavuga ngo ngo uriya musozi uzabanza usarure ngo uri uzasarura no bamwe ibirayi bigatangira kuborera mu mirima bamwe kugira ngo bitababorana bagomba gutanga ruswa kugira ngo basarure ibirayi byabo ikibazo kiri herezo none se niba umuntu avuga ati ngewe wenda ni ibirayi n'ibyanjye ntawe twafatanyije kubihinga ndashaka kubisarura wenda mitangire makeya urumva kuki ugomba kumuza gusarura ibirayi bye ukavuga ngo agomba gusarura ibirayi
nyine iyo ibintu bigeze aho ngaho bigeze aho bikomeye tekereza no kugira ngo ubone akazi tekereza yenda kugira ngo wicukurire nka kuriya kubumba amategura n'amatafari ibirayi mishinga yirinda isanzwe yose uguri utekereza niko ziba ziri muko ziba zingana igihugu kigomba kuba cyarashize ahubwo nubwo tuba turi kubivugira ahangaha kuko hari ibintu byinshi cyane cyane nko gutanga akazi cyangwa se kuba bakagukuraho cyangwa kuba bakamara igihe nyine urumva nabyo byose ni ruswa gusa noneho wumvise biriya bya ruswa nyine yo ku bakobwa nabyumvise muri byo bya ba miss urumva nabyo ni ibintu bisa nkaho mu byukuri leta yatanze umurongo wo kuvuga ngo bajye batanga ruswa niba ikintu nta ruswa igiyemo icyo kintu ntigikorwa ni igihugu gisa nkaho kitari igihugu mu byukuri kimeze nk'ishyamba kumva ngo dufite perezida ariko ikibyica ni iki rero Edouard cyambere na mbere rwose buriya dufite bavuga ko bafite inteko ishinga amategeko njya nivuga ko bafite abacamanza bafite inkiko bafite inzego zose z'inkiko n'iki byose ni itegeko nshinga ni urumva ibyo bintu bisa nkaho bidahari ni abadepite tuba twumva umubare ngo abadepite abagore nibo benshi mu nteko ibiki n'ibiki ariko mu by'ukuri urebye neza wasanga nk'iki kintu cyo kuvuga ngo abantu baca ibiti cyangwa kubaka cyangwa kugira gute ntawamenya niba biba byanyuze mu nteko ishinga amategeko ngo ibyemeze ngo ivuge uti ibi niko bizajya bigenda aho umuntu uzajya utanga hariho ruswa burya itangwa yenda kagombye kuvuga isa nk'aho ari pozitifu zibaho bavuga yenda ndibuka nko gushyingira umukobwa ushobora bavuga bati umukobwa uzashyingirwa afite imyaka 21 yenda batariko n'ubu ufite 20 nawe bagushyingira ariko ugatanga amafaranga runaka ubwo urumva nayo burya bayita ruswa ariko yiri pozitifu kubera ko imyaka yo gushyingira ni 21 ariko n'umushyingira gifite 20 uratanga amafaranga runaka ariko ibyo biba bizwi na hano njya mbonaho ujya kwaka nk'ibyangombwa bakakubwira bati kugira ngo tubiguhe ugomba gutanga yenda kongeraho inyongera y'amafaranga 100 cyangwa se 50 y'amapawundi kugira ngo tugusuzumire ibintu byawe neza niba tutabigusuzumiye uzabyirwariza ariko bishobora gupfa ariko kugira ngo bitunganye ni ukongeraho 50 cyangwa 100 njya mbibona bya citizenship ubwo ayo nayo ni ruswa ariko nibura ari positive niba ari byo nani mu bizashaka kuvuga rero ariko ntaho bihuriye kubera ko use ubwo wakwirwa unabivuga unabitangaza yaba Dani Munyuza yaba n'uyu ministre bose Jean Marie bakwiye gutanga imirongo y'ibyo bintu bikajya no mu nteko zakabyiga ko inteko n'ikibereyeho wasanga ko inteko ntayihari kubera ibyo byose buri kintu cyose irakigena ikakigenera ibigikwiriye ubwo ni ukuvuga ko n'umuntu yenda tuvuga ugiye gushyingiza umukobwa nawe agomba gutanga ruswa ababurana na masambu n'iki byose byo urabizi n'ibintu byinshi cyane ni ukuvuga ko igihugu mu by'ukuri ari amafaranga gusa ariko niba tuvuga ko perezida bituruka hejuru nahoze numva uriya Pierre Damien yirahira Kagame ngo yamuvanye muri prison ibintu nk'ibyo urabona ibintu bituruka hejuru abaturage bo kubibageraho bumva ari ibisanzwe abatazi n'izindi leta yenda batagiye no hanze cyangwa baziriya leta FPR bumva ko ari ibintu bisanzwe ariko mu by'ukuri biriya bintu ntaho biba ni ibintu bisa nkaho igihugu kimeze nko mu ishyamba ahantu ufite akaboko ariwe ushobora kurya ucishije make akaburara nta kibazo niyo arara mu muhanda nta kibazo urumva nta mategeko hari ni igihugu nta nicyo wabona ubangikanya nabyo ubwo ntabwo twavuga nko muri ya by'amafaranga nka bariya tujya tubona babona amafaranga y'izabukuru kugira ngo uzayabone uyafate mu ntoki biriya tujya twumva bya VUP kugira ngo uzabone ako kazi ko muri VUP ibyo byose ni ruswa gusa ubwo rero mu by'ukuri ugasanga abanyarwanda ntaho bahari nubwo nyine abantu bashyigikiye leta baba bajya hariya bakavuga ngo turabakritika turagira gute ariko n'abanyarwanda n'abanyamakuru cyangwa iki abandi bantu bo mu Rwanda basore urubyiruko bakwiye gushinga gukomeza bakajya bensisita cyane babwira ko abantu bakwiye kwisubiraho ntabwo kuko aba bajya ruswa nyine nanjye aho nibyo njya nibaza yaba abapolisi yaba bakora mu izi nzego zose ni abantu bavuga mu banyarwanda navuze nibaza ntese ubundi bipfira he ko abo bose babyarwa n'abanyarwanda niba atari abanyamahanga kuki bemera ibyo bintu ko bikorerwa ku babyeyi babo n'abavandimwe babo ugasanga mu by'ukuri ni umurongo perezida Kagame yahaye igihugu cyo kugira ngo kibemo abajura kibemo abantu bo kurya batakoze cyabimo n'abandi bashinzwe kubaha gusa kubatamika nk'utamika nyine ikintu kibereho kidakora rero ni sisiteme mbona bashyizeho babikora ku bushake ko sino ibyo biroroshye ariko iyo biri kuvuga n'abayobozi ni ukuvuga yuko ari ibintu byemewe na leta atari ibyo n'inteko yamuhamagaza ikamubwira iti dusobanurira ibintu wowe ubibona ute se wowe akabitanga cyangwa bagahamagaza ministre ubishinzwe akabisobanura none akababwira ko ari umurongo leta ifite ariko muba depite twumva bari hariya inteko turayifite abacamadura afite n'iki byose ntabwo ibyo bintu bari babyitaho ariko umuntu yenda usanga ari kwivugira ibintu bibakritika ubira bakarasira bagiye bavugana na Idamange ugasanga we baramwirukanka aho bamwirukanka aho nizo za ribu n'indi byose kugira ngo bamufunge kandi ibintu ntibigenda mu gihugu so Edouard ndumva ari ibintu birebire ariko turacyafite akazi akazi karacyahari rwose kuko urwanda
cyane
muri iki gihe tugezemo n'ibintu bigoye cyane kuba wumva abantu bafatwa mu ubwo buryo
urakoze cyane ikindi umuntu yavuga kuri iyi ngingo donc ibintu ni bibiri ikintu gikomeye cyane ahantu umuntu agiye gufata umuntu ugomba gusigarana kuri iyi ngingo ya ruswa cyane cyane mu nzego z'ibanze nabahitiyemo ibi byoroshye nta nandi nze kujya muri ziya ruswa ziremereye zo mu bigo bya leta mu mabanki muri assurance donc z'aba miliyari tera ku bintu byoroshye cyane ubundi bitagombye gutangirwa ruswa uburenganzira bw'ibanze bw'umuntu bwa buri muntu wese ibintu umuntu yagombye gukora ku buntu leta itanabizi ariko bakavuga bati iki kintu ntacyo na kimwe uzajya ukora utabiboneye uruhushya urwo ruhushya rero leta yegizija ngo ugomba kubanza kubihebwa uruhushya icyo urwo ruhushya ni rwo rutuma habaho ruswa nizo mpamvu zivuga tuti ruswa yashyizweho na FPR kubera ayo mabwiriza n'ayo mategeko yashyize mu nzego z'ibanze ku kintu cyose kigomba uruhushya urwo ruhushya ku bintu bitagomba uruhushya nicyo nirwo ruzana ruswa ikindi umuntu yasigana nanone n'ampleur donc ni karite ya ruswa ubwoko bwa ruswa ni ibintu biteye ubwoba ntandi biba ku isi ruswa ibera mu Rwanda nanone ampleur donc ubwinshi bwayo ni ukubera iki ibintu ruswa bakwa mu nzego z'ibanze z'abaturage bo hasi ziri mu Rwanda hose wundi ruswa bashobora kwita ruswa n'umuntu umwe n'abantu babiri ariko ahantu hose urumva niba gutema igiti mu ishyamba ryawe bigomba ruswa mu Rwanda hose abaturage bafite amashyamba niba gucukura umusarane bigomba ruswa mu Rwanda hose uvuye icyaha ukagira ikibungo ahantu hose mu Rwanda ubwo niko bimeze uzacukura umusarane niba gusana inzu cyangwa kuyagura bigomba ruswa ubwo ni ukuvuga ngo mu Rwanda hose kuri teritwari y'u Rwanda hose iyo ruswa irahari niba kwandikisha umwana bigomba ruswa nkuko minisitiri Gatabazi bivuga no kwandukuza umuntu wapfuye bigomba ruswa urumva ko iyo ruswa iri kuri teritwari yose y'u Rwanda bikaba bigaragaza rero ko ni ikintu kiri systemic donc ni ikintu kiri muri system ya FPR kubera ko ntabwo abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora kwaka ruswa FPR ibategeka itabyemera leta itabyemera oya irabizi nayo yabashyiriyeho kubera ko ntabwo ashobora gukora ibi bintu FPR ni ibintu bikorwa mu Rwanda hose kandi mu bintu hafi mu bintu byose mu buzima bwa buri munsi ikintu cyose ni ukucyakira uruhushya ukagitangira ruswa bitaba ibyo
Edouard ahari kubivuga we avuga ko ari uruhushya ariko urwo ruhushya se rwo gutema igiti mu ishyamba ryawe waba urusaba nde ishyamba bari ryawe kandi akaba ari ukeneye igiti ushaka gutema
jisoma uzana ruswa ni uwo wazanye ibyo bintu by'impushya kandi zitari ngombwa urumva iyo sisitemu yo gushyiraho impushya kuri buri kantu niyo izana ruswa mu baturage mu giturage mu nzego z'ibanze voila bo ibyo byumvikane rero reka turekere aho ngaho tujye ku ngingo yacu yindi ni ahantu imvaho nshya ku itariki ya 14 z'ukwakane 2022 ivuga ko ngo abimukira bazoherezwa n'Ubwongereza ngo bazabaho nk'abanyarwanda bose basanzwe ubwo ni ukuvuga ngo bazaza bagira ibintu za bitiweri bajye kwiga bashaka akazi bakabura kimwe nuko abanyarwanda bakabura barwara amavunja nkuko abandi bayarwara baze inzara ibice bajye barya rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu minsi ibiri nkuko no mu Rwanda bimeze bagiye wenda kureba umupira kuri stade Nyamirambo nuko ibintu nk'ibyo babayeho ubuzima busanzwe nk'ubwo batange ruswa babake ruswa nkuko abandi bayibaka ndumva babo nk'abanyarwanda kuko nibo bavuga bati bazabaho nkatwe ni ukuvuga ngo noneho rero turareba uyu muntu uvuga ngo bazaba nkatwe hari abantu mu Rwanda babazi ko kubera ko propaganda ya FPR baba bazi ko u Rwanda ari igihugu kitangaza cyateye imbere pe akaba nazo mpamvu ubona bavuga bati mutwohereza abo bantu ndonga akaba azi ko bimeze neza ati bazabaho nkatwe buriya akazi ko mu Rwanda babaho neza mbo ahangaha rero turi bazi tuti abanyarwanda babayeho bati iki niyo cya mbere umuntu yakwibaza bariya abantu babimukira baturuka mu bihe bihugu bimeze gute bimeze gute eske baramutse baje mu Rwanda baba baje kubaho neza cyangwa baje kubaho nabi icyo nicyo umuntu yakwibaza urabona nko duhereye kuri wenda kuri icyo cya kabiri bari abantu babimukira bajya mu Bwongereza uziko batanze amafaranga ibihumbi by'amadolari kugira ngo bagire urumba ko nabantu bayifashije daboro baturuka mu bihe bihugu baturuka mu bihugu bikize kurusha Rwanda daboro usanga hari abaturuka muri za Tunisia za Egypte za Algeria za Senegal za Nigeria Nigeria igihugu cy'ambere gikize muri Afrika muri PIB urumba nicyo gihugu cy'ambere kize muri Afrika Nigeria ariko rimwe abantu muri bari bahari abantu baturuka muri za Nigeria za Cote d'Ivoire ibyo bihugu byose za Ethiopia nayo irakize cyane kurusha Rwanda nabo baba barimo urumba rero ko ahangaho niho hambere tubanza bari abantu baturuka mu bihugu bikennye kurusha Rwanda ubundi le principe nuko umuntu ava ahunga ava mu gihugu gikennye ajya mu gikize ukava mu gihugu kirimo imidugararo kitarimo uburenganzira bwa muntu kirimo intambara ujya mu gihugu kirimo amahoro kirimo ubwisanzure kirimo demokarasi iyo ni niko bikorwa niko bimenyerewe nizo mpamvu bona za abantu abimukira bava mu bihugu bikennye bajya mu bihugu bikize bakava mu bihugu bitarimo uburenganzira bwa muntu ibihugu birimo intambara bajya mu bihugu birimo amahoro icyo ngicyo kirumvikana rero twibaje turebye aho bari abantu baturuka za Nigeria za Tunisia za Egypte za Algeria za Ethiopia za Hehos aho nga za Cote d'Ivoire za Burkina Faso aho baturuka hose baramutse baje mu Rwanda ko Rwanda ravuga ngo bazaza babe nkatwe baramutse baturutse muri Nigeria ni yari igihugu gikize cyane cy'ishyambere muri Afrika akaza kwa mu Rwanda yaba ari gutembere cyangwa ari gutera yaba ari gusubira inyuma ikindi hari ahantu wavuze uti Rwanda bari bazaho ruherereye kuba n'abataruhisemo ngo baze bakemera batanga amafaranga ishyano ryose bajya mu Bwongereza nuko rero ku Rwanda batari barukeneye icyo ngicyo cyumvikana ikindi ubwo tuvuzemo mu by'ubukungu turebe mu byerekeye uburenganzira bwa muntu hari abahunga ibihugu byabo kubera ko bakennye gusa ariko nta bantu bitwa nta icyarubozo rihaba hari amashyaka politika akora neza haba amatora nta muntu wamburwa ibye nta muntu ufungirwa ubusa ari ubukene busanzwe gusa akagenda agafata amafaranga atanganda havuye ndagiye none niba umuntu bamujyanye bakamugeza mu Bwongereza akazagaruka mu Rwanda akaza abo bantu tumaze kuvuga bava muri ibyo bihugu ibihugu bikize kurusha Rwanda ibihugu birimo umudende birimo ubwisanzure kurusha Rwanda bitabamo icyarubozo bitabamo akarengane bitagira gute babavanye mu Bwongereza bakabasubiza mu Rwanda bahabona ikidaboro Rwanda rumeze rute bahasanga iki bahasanga igihugu gikennye gifite abana ndavuga ibiri ofisiyeri abana bagwingiye 33% ku ijana bagwingiye hari inzara hari ubushomeri igihugu kirimo wenda ndavuze mu by'ubukungu abantu bamburwa ibyabo ku ngufu igihugu kitabwa ibiryo bihagije abantu bananutse inzara yabishe iki noneho gore ne mu by'ubukungu n'imibereho isanzwe igihugu kitanga uburenganzira bwa muntu abantu bafungirwa ubusa abantu baburwa irengero abantu bakore rwicwa rubozo ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bumvirizwa donc ugasanga ibihugu bavuyemo baturutsemo ari mu bukungu ari mu burenganzira bwa muntu ntabwo bashobora kwifuza kuza mu Rwanda aho ukanibaza uti eske hari usige nabo ngabo hari ubwo ukurikije ibera mu Rwanda uko rumeze mu bukungu uko rumeze mu burenganzira bwa muntu hari umuturage w'ikindi gihugu ushobora kuza ukavuga uti wifuza kuza kuba mu Rwanda usibye wenda bari ababaguze n'ibiki byose cyangwa se bavaze ari abaturise akaza mu gihe gito yakigendera ko msa ariko wabonye abantu igoma ikirunga cyarusi cyangira gongo kigeze kuruka bahungira mu Rwanda ariko cyake amantu yaratanazima barongera basubira iwabo donc ahangana ikibazo abantu bagomba kumenya ikintu umuntu yabwira abantu bo mu Rwanda bari wenda bashimagiza Kagame ngo agiye kuzana abantu ntibabonemo ikintu cy'ikibazo nuko hari ikintu ibintu abantu babona ari normal impunzi ivuye mu Burundi igahungira mu Rwanda biba ari normal ni ibihugu bituranye bafite umuco umwe bafite niveau de vie avuye muri Congo ugahungira muri Uganda okay uvuye muri Sudan ugahungira muri Ethiopia okay uvuye muri Ethiopia ugahungira muri Egypte okay ibyo ni ibintu byumva numva ni ibihugu bimwe bifite niveau zimwe bisangiye imico n'imibereho ize gusa kwa ariko ntabwo tuvuge nk'umuntu wo muri Canada ahungiye mu Rwanda yabi ubundi baravuga ngo inkuru nuko umuntu yarimbwa nta inkuru ntago ari uko imbwa yari umuntu ahubwo inkuru nuko umuntu yarimbwa urumva uramutse umuntu avuye muri Canada agahungira wenda mu Burundi byo byaba ari inkuru ariko umuntu wo mu Burundi cyangwa se muri Afrika ngo giye muri Canada nta nkuri irimo byo normal kubera ko abantu bava ahantu hakenye hatari uburenganzira bwa muntu bajya ahantu hameze neza ahantu hakize ahantu hari umutekano hari demokarasi ibyo byo urumva ko nibyo ni normal niko bimeze ariko au contraire uramutuvuze ngo abantu bavuye ahantu hari demokarasi bavuye ahantu hari ubukungu hameze neza bahungira ahantu hari umutekano muke hari ntambara hari ubwicanyi hari hakenye hagize ati ibyo byaba ari inkuru urumva ko abantu bagombye kuba kwibaza impamvu kuvana impunzi muri Denmark nako impunzi mu Bwongereza ukazana mu Rwanda bihinduka inkuru ikomeye cyane nukubera ko ni ibintu bitabaho ubundi abantu bashobora kuva mu Rwanda bagahungira muri mu Bwongereza cyangwa bakava muri Afurika bahungira mu Bwongereza ariko kubagarura byo ni ikibazo gikomeye harimo uwigeze avuga ndumva w'umuyobozi avuga ngo na Turukiya ngo arabikoze Turukiya bayihaye amamiliyari ngira ngo na 6 ni Europeyene bati impunzi ziraho ngaho zuturutse muri Siriya na za Afghanistan ubagumane bataza mu Burayi baha Erdogan wo muri Turukiya muha miliyari ngira ngo 6 basinya na makontra ariko abantu bakiraga na abantu mu karere ke bahana imbibi abayisilamu kimwe nawe urumva ko ntabwo ari ntabwo ari kintu nta nkuru irimo ni ibintu biri normal ariko ahubwo si yo babafata bari abantu muri Grece bakasubiza wenda bakabajyana muri Sierra Leone byari kuba ari inkuru ikomeye cyane urumva rero abantu bagombye gutandukanya ikintu gisanzwe n'ikintu kidasanzwe kuva mu bihugu impunzi cyangwa se impunzi za politike cyangwa se abimukira bashobora kuva mu bihugu bikennye bitari mu mutekano birimo intambara abatotezwa bakajya mu bihugu bimeze neza byateye imbere bifite umutekano birimo demokarasi kujya yose normal ariko kuvayo basubira mu bihugu bikennye bitagira demokarasi ni inkuru ikomeye cyane kandi nazo mpamvu nyine byateje ikibazo muri za media ko ni ibintu bidasanzwe bitakwiye kubaho urebye ko ndizera ko iyo wenda Ubwongereza buvuga buti impunzi turashaka kuzivana mu Bwongereza tukagera muri Norvege ntabwo byari kuba ari inkuru cyangwa bati impunzi reka tuzivane hariya tuzijyane wenda muri Australia cyangwa muri Nouvelle-Zélande cyangwa se tuzijyane muri Suède tamubirigi ntabwo byari kuba ari inkuru kubera ko ni ibihugu bimwe bifite nivo zimwe bifite umuco umwe bifite demokarasi yateye imbere imeze kimwe n'ubukungu bumeze kimwe urumva ko ntago ari inkuru nta gitangaza kirimo ariko rero kugira ngo uvane umuntu iburayi uvuye umusubije mu Rwanda nkuko tumaze kuhabona ni ikintu kidasanzwe nazo mpamvu ubona societe civile zagurutse ibinyamakuru ntibibyumve bagatangira kubyandikaho cyane ni ukubera ko ni ikintu ubundi kitari normal voilà niko umuntu yabivuga reka nikirangaha Jean Pierre utanga igitekerezo cyawe nawe
nari nabivuzeho urumva nawe urabivuze rwose ikiguzi baba batanze kugira ngo bagere bave mu bihugu byabo yewe niba bafata umuntu uri nko hafi y'u Rwanda se nko abo bavuze ko ngo bo hafi y'u Rwanda bahana imipaka ngo bo batazabemere ariko reka dufate nk'umuntu wo muri Somalia wo muri Somalia kuva muri Somalia ajya mu Rwanda ni ahantu hafi cyane ntabwo yagombye gukora biriya birometero n'ibirometero ngo aje mu Bwongereza ngo nava mu Bwongereza nagera mu Bwongereza yamaze kuhashyika ngo noneho ngo umusubize mu Rwanda urumva yaba ahakunze ari heza yagomba guhitira yatiriwe aza mu Bwongereza ariko destination yabo bashatse nka dream inzozi zabo kwari kujya kugera mu Bwongereza noneho niba ugiye kumushyira mu Rwanda rero mu by'ukuri uburenganzira bw'umuntu ubu bwije birangiye ariko ntago nzi impamvu mu president Kagame bajya mu mwabiriya bintu rwose ni ibintu binababaje cyane reka kuba dufite igihugu gitekereza kuriya ifite umuntu ugitekerereza twigeze none tuvuga iya nkuru twavuze ya Rusesa bagiye ukuntu yagiye kumugira inapinga akishyira hanze akajya kujya muri diro nk'izi ngizi akishyira hanze kibaza ko abanyarwanda ntabwo babona kuriya muntu yarambiranye nta nubwo agitekereza nta bantu bajyanama akigira nubwo ni nakera ngo inama ze batazikurikizaga ariko noneho bigeze iwandabaga ni umuntu utagifite mu mutwe kandi ni no mu gihe ni umuntu uvuga ntihagire umuvuguruza kandi uburyo ari kugenda aba mukuru iyo uyobora burajya hejuru y'imyaka 20 mu by'ukuri hari ibintu byinshi bihinduka kubera bira bintu umuntu abatekereza by'abaturage by'iki igihugu miliyoni 12 z'abanyarwanda ntabwo ari abantu bakeya rero mu mutwe ugera ugasaza abanyarwanda rero ntibabibona ko umuntu ntakigenda bakirwa bamushyigikira bamwe banamubyinira ariko izi diro akora nta muntu uzi niwe ubwe ku giti cye atekereza mu miliyoni nk'izi z'amafaranga akavuga ati reka tuzikore nikore ayo mafaranga azinjire mu gihugu ariko ntakamenye ko amafaranga yinjiye yose agira uko agende ntabwo yose aza mu bujura mu bintu byo kwiba ubwo rero duvuze ku icyo kintu cyabimukira avuga bati ngo bazabaho nk'abanyarwanda tekereza nuko abanyarwanda babayeho ubivuzeho byinshi rwose ariko iyo ngiye nk'abana bakorwa hari abagera abimukira bagera hariya bagakubitwa n'inkuba bakaba kubita hasi bagapfa ko urebye nk'abana barya abana bakobwa birirwaga bakubitagura abayobozi aribo bakubita n'abaruko defense ukareba ukuntu zirambaraga zashyirwaga mu bintu bya covid urumva wari usanzwe uri mu gihugu niyo cyaba ari igihugu nka Somalia mu by'ukuri wakubitwa n'inkuba wagwa igihumure ugahita upfa rero ntibareba n'ingaruka zabyo hari abantu bashobora kugera hariya bakajya biyahurira mu gihugu nka kuriya bari bamaze iminsi mu Rwanda biyahura ugasanga n'abanyamahanga barahageze warese bakajya basanga yapfuye ari ukwiyahura kubera ko ubu wamutesheje mu by'ukuri wowe wamubujije amahirwe abavuga ati mve mu Rwanda njye kugerageza n'ahandi kandi babitangamo amafaranga hari babitangamo amafaranga hano ni impunzi rero ibyo bari mu Rwanda impamvu babishyiragamo amanyanga bariya abantu bangaga gutandukanya imigire bariya bahunga nyine kubera ubukungu bagiye gushaka amikoro ahandi bakanga kubitandukanya n'impunzi zisanzwe zihunga umutekano mu bihugu byazo nko mu Rwanda ziko mu Rwanda hari impunzi zombi zihinga umutekano n'iziza gushaka amaramuko arizo tubonamo intore ziraziza gushaka amaramuko zabona ifaranga zikagumaho ubundi zikajya zikora ibintu by'intore hari noneho n'abahunga buriya butegetsi bubi uburenganzira bwa muntu budahari kwirirwa bakubitwa hirya no hino abantu barakubitwa mwari uya Rwanda ukavuga ngo ugiye kongeramo abandi amagereza aruzuye yarenze urugero ukavuga ngo ugiye kongeramo abandi hanyuma se nubwo bavuga ngo Kagame hari abo nigeze bumva ngo Kagame ngo yabaye umuntu ngo ugira impuhwe mbese biriya babita generosite nyine ibyo byo gukunda guharanira umuntu guharanira uburenganzira guharanira umuntu ko arengana ukavuga utese ugiye kuvugira ko abanyaburayi nibo batazi akarengane k'umuntu Kagame agiye kubagirira impuhwe abo bandi bose ntago bazi ko ari abantu kandi mu by'ukuri we nuko nanari buzubanye mu by'amafaranga ntabwo yabikora uvanye mu by'amafaranga ukavuga uti bazaza ku buntu gusa baze mu gihugu babeho nk'abanyarwanda ntabyo yakora ntibyakiri batekereza ariko imibereho y'abanyarwanda babayeho turayizi hariya utanze urugero hariya rwa Turukiya ariko Turukiya si Burayi njye nagiye ahantu nageze ni hari Istanbul muri aeroporo yabo ariko njye nabonye iruta na aeroporo nyinshi cyane z'ahandi Burayi nyinshi rwose ntabwo nagiye hanze ngo ndebe muri Turukiya uko ameze muri kapitali cyangwa he ariko iyo urebye ubwaho muri aeroporo y'uhanyuze ukareba ihari n'izindi aeroporo z'aho i Burayi zose urangereranya ugasanga ukavuga ko Turukiya ni Burayi ntabwo rero umuntu waba atagiye muri Turukiya ngo nibura aba ariho yakubuhungiro we aze yambuka Burayi bwose agere mu Bwongereza uvuge ngo umushubije mu Rwanda niho kumujyana mu by'ukuri ahantu niho kumwica cyangwa kumujyana mu muriro rero ntago nzi diro nka ziriya uburyo Kagame azikora akabibeshya abazungu bakabyemera bikagera hariya kuko usanga isi mu by'ukuri niba bigeze hariya ahubwo isi igeze kure ntago twabivuga yuko kubera yuko ari ukwanga bimukira gusa ko n'abazungu n'abimukira nabo hari abo abava nk'ahantu mu Bwongereza bakajya muri nko muri Australia muri Japani hehe muri za Taiwan nabo baragenda bakajya ahandi hantu ariko heza ntago bajya ahantu nko mu Rwanda ahantu birirwa bakubitwa abana bayura batabona ibyo kurya rero kuvuga ngo umuntu azazaho nk'umunyarwanda gusa umunyarwanda ubaho bariya abantu bavuga bakize mu Rwanda ngo bafite amafaranga menshi kugira ngo nibanga wagira ngo bageze nko ku 10% bariya bafite amafaranga mu gatsiko ntago bageze ku 10% y'abanyarwanda batuye igihugu kandi tujya tuvuga abantu bari batunga n'idolari munsi y'idolari imwe ku munsi mu Rwanda numva ari ku mubare uri hejuru cyane bashobora kuba ari nko barenga nka 60% ntago nibuka twabivuzeho ariko kugira ngo noneho uvuge ngo niba yenda hano i Burayi wari gutungwa n'amadolari yenda 4 cyangwa 5 ku munsi ukajya kujya kubaho ahantu udatungwa n'idolari ku munsi urumva ni ibintu ni imitekerereze mibi cyane niho ngo akondi tuvuga ko ngo hari ibintu byinshi bye twagiye tuvuga tugaya leta y'u Rwanda ikora n'ubu ngubu tukibivuga ariko nabo bagezaho nabo biyambika noneho ubusa ibyo twavuze noneho barimo barabirenza barageraho tutashoboye kugera ko nk'ibi ntabwo twari tuzi ko umuntu w'umuperezida yatekereza ikintu nk'iki giki uzi neza ko Afurika ubwayo ibihugu baturanye byose n'igihugu cy'u Rwanda ubwacyo mu by'ukuri abakene bahani Burayi nziko uburyo babaho barusha babaho neza kuruta abakire nkabo bavuga bahari yabo mu Rwanda ntago ubukire yarariye amazu ubukire ni ukumva umuntu anezerewe ku mutima urumva uri hano uri mu bihugu by'Iburayi ukabufite aho uryama bakaba kwishyurira amazi n'umuriro wowe ukabuvuze ko ugiye kujya mu Rwanda aho uzajya wirirwa ureba aho bari bahondagura abana b'abakobwa aho abana bari ku nzira bishwe n'inzara ku muhanda uhita ubona imirambo y'abantu bashonje nawe ngo wagiye wahagutse mu gihugu cyawe ubwabyo wahamuka ubwo rero ko bavuga ngo wabibukira abazaza babeho nk'abanyarwanda mu by'ukuri ni ukubura icyo umuntu avuga mbese ni igisebo utamenya uburyo wakivuga ariko wasanga ko ikibazo kiri hariya ni ingoma y'igitugu itagiye ihora yishyira imbere yumva ko iri imbere ntibamenye ntibamenye uko abandi bababona bumva ko bahora bari imbere ariko hari n'ababimukira abenshi baturuka mu bihugu bya Senegal muri Afrique de l'Ouest njya numva nababwira nti ngende umunyarwanda ngo ngo u Rwanda ngo ni igihugu ngo cyiza ngatangira gusobanura uburyo atari igihugu nabo byagero bakabyumva ariko mba nafashe umwanya wo kubabwira nti murebe kuki mudashobora kujyayo aho kugira ngo muze hano mukaza kumbwira yuko ari igihugu cyiza ibyo nabatakizi nababibona kuri media biri aberekana kuri rompu y'Kigali bakavuga ngo ni igihugu cyateye imbere bakerekana ya convention center ngo ni igihugu cyateye imbere abo naho batabizi ariko u Rwanda rureke mu by'ukuri iriya leta ya FPR nireke kubeshya abantu abanyarwanda bo barabavumbuye barabizi baza aho bahagaze ariko niba bakomeje no kubeshya amahanga mu by'ukuri na niherezo ry'ingoma byo ntanu wabishidikanyaho kubera ko barimo kugera naho twashobora kuzagera bitugoye kubera ko biri nk'iyi ubwayo tuvuga ngo ni ugucuruza abacakara ibintu bitakemewe ibintu byo mu mateka ntaho bitandukaniye no gucuruza abacakara mu by'ukuri nta wundi wabikora uretse leta nk'iriya yari yataye umurongo numva Edouard aricyo nabivugaho urakoze
urakoze mbona Kagame yirirwa ari kuri defensive yisobanura ati ntago ncuruza abantu sincuruza abantu urumva ko afite ikibazo bo no harimo nabambwiye bati harimo batubwiye banyandike barambwiye ati ariko bare banavuga ngo mubareke ngo bazaze ngo mu Rwanda ngo bazabaho ngo natwe tubaho barabimukira bazavana mu Bwongereza ngo bazaze bazabaho kimwe natwe hari wambwiye ati ariko nukugira ngo ati njyane nibavuga ngo umuntu ngwino dupfire hamwe ngwino badukandamirize hamwe ngwino dusonzere hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo niko yenda bivuga ariko ikindi kibazo none umuntu yabaza mbere ko turangize ingingo yacu ni mwimagine ibibazo leta y'u Rwanda ifite mwabonye leta y'u Rwanda nsubiye inyuma gatoya ahantu bavuze bati uturere twabwiye leta twabwiye guverinoma tuti dukeneye abarimu 14,000 kandi mu buryo bwihutirwa leta iti nta mafaranga mfite ndababonera gusa abarimu 9,000 ubwo ni ukuvuga ngo hari abarimu 5,000 bakenewe ariko leta yabuze amafaranga yo kubangaje urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye turafite igihugu abana 5 bigira mu gitabo kimwe igihugu abana benshi bataye amashuri kubera inzara bakagenda ibintu nk'ibyo ngibyo bo n'abana bagwinye bo ibi ngibyo reka wenda tubigarukiriza aho ngaho noneho ni mwimagine leta idafite amafaranga gukemura ibyo bibazo by'ibanze ikaza ikajya kuzana umuntu wo muri Nigeria wenda muri abo bantu bazaba babimukira harimo abazaba bavuye mu bihugu bikize cyane kurusha u Rwanda nka Nigeria iyo gicuruza peteroli gifite amafaranga udashobora kubara udashobora kwikoresha za Nigeria bavuye za Senegal bavuye za Egypte za Libanon muri Libanon naho ngo barahati za Ethiopia za Hehose ibihugu bikize cyane kurusha u Rwanda noneho Kagame ati muzaze muzabaho kimwe natwe ubwo ni ukuvuga ngo abantu baturutse mu gihugu gikize kurusha u Rwanda gifite amafaranga menshi kurusha u Rwanda Rwanda ruri mu bihugu 20 ngari bikennye noneho uje kubatungisha imisoro y'abaturage kandi wowe abaturage bawe nta nubwo abana bawe ntubashobora kugura ibitabo bihagije kuburyo umwana wese yagira igitabo cye bagomba gusangira igitabo kimwe ari 5 ntubasha gukemura icyo kibazo ariko tureka njye kuzana abantu muri Nigeria izo mpunzi izindi zituruka muri za Libanon na hose no muri Tunisia bazinzanire nzazitungisha nzajya nzigurira mituweli nzicumbikire nzazishakira akazi uzakava nahe urumva ibyo uzabatungisha ni imisoro y'abaturage kandi imisoro y'abaturage yabo yagombye dabora kubanza gukemura ibyo bibazo by'ibanze tuvuga kugaburira abana mu ishuri leta iragaburira abana bo mu ishuri irabagaburira ikoresha amafaranga 56 ku munsi amafaranga adashobora kugura umuneke urumva abana nta bitabo bagira yabuze amafaranga kwangaje abarimu urumva nuko imbabare donc yabuze amafaranga kwangaje abarimu kwa kuvuga ati abarimu barakeneye ariko nta amafaranga afite yo kubahemba ntawo nabangaje urumva urumva ibyo bibazo byihutirwa biraho ngaho bikeneye bije ariko uti uri ugiye kwirata ngo umuntu aba yimukira ngo nzabatumisha amafaranga yacu bazaho nkatwe tubagura mituweli tubacumbikire twigishe tubagabure urumva uhumva ibyo ni uhumva wasobanura gute umuturage ko ugiye gukora icyo kintu utaramukorera ibintu byibanze kandi ari mu mafaranga ye ugiye kugikora ugiye gutunga abanyama abo izo mpunzi ugiye kuvana ahantu heza kurusha mu Rwanda ukazizana gusa kugira ngo uyerekane cyangwa se kubera amafaranga baguhaye uzizane mu Rwanda uzitungisha amafaranga imisoro y'abaturage kandi imisoro yagombye d'abord kubanza gukemura ibyo bibazo by'ibanze navuze hejuru byabuze ibisubizo urumva ko ahangaha ni ubusazi tout simplement bo reka tujye ku ngingo yacu ikurikiraho
Edouard gatoya
oui
ye kuti kibazo kimpunzi nyine urumva abanyarwanda b'impunzi ubwacu tuva mu Rwanda ni benshi no muri Afrika barahari uribuka ko bajya birirwa batanga ama passport ngo umushaka gutaha nibatahe harabandi kwagiye twa ngo bajye ngo muri zangwe inurebe ariko se ntibangahe bataha abo bahaye ama passport nibangahe nibubahirize uburenganzira bwa muntu icyo kintu kingenzi noneho babone babwira abantu ntaga ari ngombwa ko bazanahamagara nawo abanyarwanda benshi bazazambia za Congo Brazzaville hehe hose bafite amafaranga bafite imishinga bafite amaproje bafite iki ntaga ari ngombwa ko babazana ayo mafaranga avuye mu Bwongereza kuki batita ku mpunzi zabo abanyarwanda bashobora kuhaza bakahaba kubera uko ari igihugu cyabo ariko ntibavuga ngo umunyamahanga wo muri Ethiopia cyangwa yengo azaza gutura mu kiriya gihugu ariho nk'uko abanyarwanda babaho abanyarwanda bashaka gutaha ariko ntago bashaka gutaha mu ibyo bintu nka biriya niyo mpamvu tubabwira kuti mubanze mwubahiriza uburenganzira bwa muntu tubibone abantu bazizana niyo mishinga bayikore nayo mazu yabo bavuga bashaka gukodesha n'abanyarwanda bari hirya no hino aho bari hose n'abakozi bazayakodesha ariko bareke kubeshya abantu rwose abanyarwanda ni kuba njye mbona ari ikibazo cyo gukwepa ko bafite abanyarwanda hirya no hino haba mu bihugu baturanye no hanze hose ni ikibazo baba bari gukwepa bakavuga bati twakira abanyamahanga ntabwo byatumanira kwakira abacu ntekereza ko birabibazo bajya babimubaza by'impunzi ziri hirya no hino z'abanyarwanda noneho we agahitamo kugikwepa agashakira mu zindi mpunzi zitari z'abanyarwanda ubwo rero reka tubitege amaso tujye no ku yindi ngingo ariko ntabwo twaranyuze ikibazo nk'iki tutavuze impunzi z'abanyarwanda kuko natwe zirahari kandi nyinshi
bo reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma naho ingingo yacu turareba ikibazo cyaho bavuga ngo u Rwanda ngo rwagize uwa gatatu ngo rwabonye umwanya wa gatatu ku isi mu kurwanya COVID-19 twibukiranyije rero mu bihugu byaje ku myanya umwanya wa mbere ngo ni bihugu by'Abarabu ngo byunze ubumwe by'Abarabu na Cambodge nabibutsa ko ibyo bihugu byombi ntabwo ari bihugu bitegetswe neza ntabwo ari bihugu bibarirwa mu bihugu birimo demokarasi cyane cya Cambodge murayizi muzi ko hari igisirikare n'ubutegetsi bw'igisirikare buteye ubwoba bumeze nabi cyane donc ntabwo rero wavuga ngo ni bihugu birimo demokarasi bo noneho reka tumanuke turebe ibyabaye twibaze niba u Rwanda hari ibintu twavuze daboru muri zaguma mu rugo leta ikoresha ingufu z'umurengera tukavuga tuti ya Kagame irakora biriya bintu kugira ngo hari ibintu iri gushaka wenda umubyeyi irashaka kwerekana yuko yari ya mbere mu gukingira kugira ngo izaze ku mariste meza murabona bagiye bafata abantu bakabafungira kuri stade bakabaca amafaranga menshi y'umurengera anarenze ubushobozi ubwabo bakabaraza kuri stade bagiye bakingira abantu ku gahato mwabonye za business zafunzwe hari audio umugore yatwoherereje umudamu ugomba ko ari umudivanise witwa Elizabeth ngire ngo niba nibuka neza bamukingiye asikamuye n'abantu umunani ngo yarukanse bamufatira mu murima w'ibigori baramutsikamira bamukingira atsikamiwe n'abantu umunani kandi harimo mu bantu baramutsikamiye kugira ngo bamukingire harimo abayobozi mu nzego z'ibanze iyo murayibuka twabonye abantu benshi bahungiye mu Burundi muri za kwijwi bagenda bahunga urukingo ntabwo ro principe yuko kwikingiza ari ubushake iyo principe ntabwo leta ya Kagame igeze yikurikiza gukingirwa byaragahato muri bukayi barwaye Kigali yavugaga ngo ibarwa y'umujyi wa Kigali yavugaga ngo bamanuke ngo bagende urugi kurundi bareba abatarakingiwe urugi kurundi ujya kure kugenda ukomangira abantu ngo ubabaze niba barakingiwe kubera iki kandi uzi neza ko bavuga ko gukingirwa ari ubushake ahangaha simvuga ko njyewe ntabwo mvuga ko abantu batagomba gukingirwa, ariko igihe wavuze ko ari ubushake nibi ubushake wishyaye ingufu. Impamvu rero Kagame dukwiriye leta ya Kagame ishobora kuvuga iti muri buka banavuze ngo bagitangira gukingira bavuze ngo leta y'u Rwanda ngo ikingira vuba vuba kurusha leta y'u Budage, ngo ikingira ku muvuduko wihuta kuruta mu Budage, ariko bakiyibagiza ko metode bakoresha mu Rwanda z'igitugu ku munwa w'imbunda ntabwo mu Budage bazikoresha. Ujyayo ku bushake, ntabwo baza kugushaka ngo bagutunge umunwa w'imbunda bavuge ngo ujya kwikingiza ku ngufu. Donko ahangaha ibyo ni ibintu bishobora kumvikana. Hari ibindi bintu bagiye bakora byo kwirukana abantu ku kazi, guhiga abantu bakabatelefona batera ubwoba, ibintu by'ibyo byose byerekana ko nta kintu cyo kwikiza ku bushake cyabaye, habayemo igitugu cyane. Kandi rero ntabwo ari igitangaza, hari ibintu byihuta mu kungoma z'igitugu, ibintu nka biriya byo kwihuta, ibintu nka biriya byo kurasambura abantu, gukora ibintu vuba vuba, gushyira igitugu ku bantu ibintu bakabirangiza vuba vuba. Nonese kuki mu bihugu bya birimo demokarasi abantu bajya gutora ari 70%, naho mu bihugu birimo igitugu bagatora ari 99% n'ibice hafi 100% bose bagatora, ni kubera iki? Ni ukubera ko batinya, bafite ubwoba. Ariko ahandi ibintu babikora ku bushake. Urumva rero ko abantu bagomba kumenya gutandukanya ibintu byakozwe ku bushake n'ibintu byakozwe ku munwa w'igitugu. Urumva niba barakoze ku munwa w'igitugu bagenda bareba urwo ku rundi batera ubwoba babirukana ku kazi, nta cyangwa muza niba utari kingije ntuzongera kugera kuri komini ntibyayize gute, kandi mu mpapuro bavuga ko kwigiza ari ubushake. Urumva ntabwo wakora ibintu nk'ibyo ngibyo ku munwa w'imbunda ngo ibintu bitakwihuta. Urumva rero ntabwo ari kubera ko uri igitangaza, ni ukubera ko ubu wakoze muri sisitemu ziri otokaratike, sisitemu zikoresha igitugu, muri zo hari ibintu byihuta kurusha ahandi hose, hari kurusha muri sisitemu ziri demokaratike. Ibyo ngibyo umuntu arabizi. Bo ikindi umuntu yavuga, hari ikintu nge nashobora kumva, wenda undi muntu ashobora kucyumva, nge ntabwo gishobora kucyumva, cyaranyobeye. Nge bigitangiye narabwiye ntabwo nge numva ukuntu igihugu kivuga ko gifite abantu bageze kuri 2,000,000 bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, cyangwa se abantu bari mu bukene bukabije, iyo bita extreme pauvreté, abantu leta ubwayo ivuga ko badashobora kubona isabune, badashobora kubona umunyu, badashobora kubona peteroli. Abo bantu icyorezo cyaza ntibabagurire isabune n'agapfukamunwa, kandi bazi neza ko icyo cyorezo cyitwa COVID-19 kukirinda bisaba agapfukamunwa, bigasaba n'isabune. Ukaba ufite ikiciro cy'abaturage uzi neza ko badashobora kwigurira agapfukamunwa, badashobora kwigurira isabune, ntubibake. Kandi ufite amafaranga waratse amamiliyari yo kurwanya COVID-19, amafaranga arahari, kandi uzi neza ko abaturage ibyo bintu babikeneye kugira ngo birinde COVID, ariko ntubibagurire. Ahangaha icyo kintu ntabwo nacyumvise. Barangiza igihugu cyakoze ibintu nk'ibyo, kimye abaturage batishoboye, reka dukoreshe iterime batishoboye, abaturage cyangwa se bari mu bukene bukabije, cyabimye agapfukamunwa, kibima isabune kugira ngo birinde COVID, barangiza bakavuga ngo cyaje mu mwanya wa gatatu ku isi mu bihugu byarwanyije COVID. None se COVID wayirwanyije gute? Niba uzi ko wari ufite ikiciro cy'abaturage bageze kuri 2,000,000, hafi 1/5 cy'abaturage badafite isabune, badafite n'agapfukamunwa, ubwo urumva ayo manota bayabonye bate? Batanze iki? Batanze amafaranga n'iki kugira ngo bajye kuri umwanya wa gatatu? Kuko iyi deja, niba icyo kintu utaragikoze icyo tumaze kuvuga hejuru, deja wagumye no kuvuga nyuma. Ahubwo njye narabwiye nti biriya bintu wakoze byo kwima abaturage babakene agapfukamunwa n'isabune, kandi bazi neza ko badashobora kubigurira, kukigurira ni icyaha, buri cyagombye guhanwa mu mategeko, kubera ko ni none assistance personnel danger, donc ni uguterana umuntu uri mu byago. Ibyo ngiye sinzi ikintu cyarumvikanye. None nkibaza nti aba bantu ibinyoma byabo bizagarukira kuvuga ngo umuntu watereranya abantu babakene batabasha kwigurira agapfukamunwa n'amazi, nako batabasha kwigurira agapfukamunwa n'isabune, ntubibahe kugira ngo birinde covid warangiza ukaza kutubwira ngo ngo wagize umwanya wa gatatu ku isi mu bihugu ngo byarwanyije covid 19 umwanya wovanye imyanya tuzuko bayigura uko iki cyonyine cyahita kikuvanamo ko nuburyo bagiye babikora bakubita abantu ep ukuntu n'amafaranga babonye ngo yo kurwanya ngo covid 19 yo kurwanya ingaruka za covid 19 yo kuzahura ubukungu ziriya nguzanyo bazanye bavanye muri Banki Mondiale na FMI tuzi uko bazikoresheje amafaranga yose barayihariye abaturage abarubanda rwagisenseka nta kintu na kimwe babonye babaha uturuku tuvungukira twa zero andi yose barayijyaniye umva rero ngo babaye abagatatu mu kurwanya covid reka ndekeraho ngaho ariko mwumva ko ukurikije ibyabaye hariya ntabwo urwanda rushobora kubeshya abazungu rukabeshya abahinde ntabwo rushobora kubeshya ngo rwabonye umwanya wa gatatu ni imyanya bagura nk'iriya bahora bagura nyine duhora tubasubiramo tubereka ukuntu ari mu byo kurwanya ruswa ari byose bagenda babigura na bya doing business barabigura bagafatwa bakabiseza donc ni ibintu babaguze ntimukabihe agaciro umuntu wakoze ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ashobora kuba gatatu n'umwanya wa nyuma ntashobora kubona reka ndekeraho ngaho Jean Marie Jean Pierre
yakoze cyane ntabwo ndivuge byinshi kubera yuko iki ni ikintu ntabwo ntabwo nzi impamvu u Rwanda rwo rushaka guhora rwishyira heza naho bitari ngombwa kugeza ubu u Rwanda rwapfushije abantu bazize covid ni 1,558 urumva ntabwo ari abantu bakeya 1,558 abanduye ni 1,279 hafi na 800 urumva abo bantu ntabwo ari bakeya niba ari urwa mbere hari ibihugu byinshi byarurushije mbambe niba ari urwa gatatu hari ibihugu byinshi byarurushije bitanapfushije benshi cyangwa se hatanduye na benshi ariko icyo tuzi cyabaye kibi nyine ni kiriya gitugu urabona gufungira abantu muri stade gukubitwa ngo ntibambaye agapfukamunwa kutagira icyo babaha leta ubwabyo yakagombye kugira icyo yigomwa nk'uko yavuga iti tubahe agapfukamunwa k'ubuntu yenda bajye badushyira ahantu ku masoko cyangwa se ahantu kwa muganga badufatira ubuntu aho nk'aho abantu hose ikindi cyabaye gufatira iriya myanzuro ihubutse ihubukiweho uribuka ko bafatanye imyanzuro nka saa sita z'ijoro bugacya mu gitondo abaturage bayishyira mu bikorwa urumva ibyo ni ibintu yenda niba bavuga ko igitugu abagize igitugu cyinshi muri iki gihe cya covid yendurwa nibyo numva bagakwiye kuvuga kuko igitugu cyo cyarakoze hafi yenda 100% rwose mu bindi bihugu yenda u Rwanda rwaba n'u Rwanda ariko ibindi byo kurwanya ntacyo nzi wa mugani wa ruzize ntacyo bakoze nta naho bashyize amazi cyangwa ngo bahe abantu amazi cyangwa bahe isabune cyangwa agapfukamunwa mu Burundi batanze isabune barabivuze ku buryo buri wese yabona nibura isabune icyo gihe igitangira ikiri guciri kuba mu bindi bihugu iby'iburayi ntabwo nzi impamvu mu Rwanda bashaka kwikompara n'Ubudage n'Ubwongereza ujye ubyumva okay kugira dream ni byiza bituma ukora kurushaho ariko se nanone n'ibintu biri pratique ntushobora no kwigereranya n'ibihugu muturanye ntushobora kwigereranya n'ibihugu yenda biri mu karere ariko avuga uti ngomba gukora nk'Ubudage cyangwa Ubwongereza cyangwa Amerika cyangwa hehe ari inzozi uvuga uti nshaka kugeraho kugira nkore cyane birashoboka ariko atavuga ngo mu bikorwa urabikora kuko biragoye aba bazungu bateye intambwe ndende kandi nabo byarabagoye kandi byabatwaye igihe kirekire ni ukuvuga rero iyo ntambwe ntoya iri muri Afurika n'u Rwanda rurimo bagombye kujya bikompara akenshi ku bihugu bari kumwe bakavuga batasaba abaturanyi bo bari kubikora gute naho niba bavuze bati dukore nk'uko Ubudage bwakoze urabona inkingo se ntabwo uzi ko inkingo abanyarwanda babonye ari zabaga zivuyemo ibihugu bararamaze gukingira abantu babo hanyuma u Rwanda bakaruhanyuma narwo rukaza kujya rukingira ariko ntabwo hashize imyaka ingahe se u Rwanda rutarakingira n'abantu 500 nta nkingo zari zakaboneka leta nta nubwo yari ifite kuba yaha abantu inakingire n'abantu nibura abakozi bayo yenda nibura 500,000 ntabyo bari bashoboye none se ubwo ibi ni ibintu nyine rimwe na rimwe abanyarwanda babyumva bibwira ko tukritika ariko tunanababwira yuko bafite na leta mbi yo kubeshya nkurikije ibyo tumaze kuvuga byose Edouard yenda tunasoza urabona leta y'u Rwanda yagiye ibona amafaranga menshi cyane cyane kuva jenoside y'abanyine kugira ngo biyubake nyuma bagiye muri Congo hariya bibaga zirangaho bavuga ngo bari kurwanya ngo imitwe ngo ya FDLR ni iki bakajya babona n'inguzanyo z'amafaranga mu mabanki n'iki cyose kugeza ubu ngubu barimo barakora bagira ngo berekane ko ngo bakoze ibintu neza urumva naruswa barazitanga kugira ngo babashyire ku myanya y'imbere yenda niba hari ikintu kigiye kuza cyangwa ari nk'umushinga ugiye gukorwa u Rwanda barushyiremo uziko niwo mushinga gukora inkingo za COVID uribuka ko mu Rwanda Kagame yari yahagurutse ariko bikarangira u Rwanda ntacyo rubonye bahisemo ibihugu bimenya ari binahari muri Afurika u Rwanda rutarimo ibyo byose bashaka kwishyira kuri ya pozisiyo ya kera bari bariho kugira ngo bajye babona amafaranga menshi ariko biragorana kubera ko bizabagora kubera yuko no kubisobanura ubwabyo ntibyaga bisobanura ibyo babeshye ntibashobora kugira ngo abantu bose bamaze kumenya ko babeshya ku bintu byinshi ibyo rero nkaba mvuga nti nk'ubu n'urwende inama ya Commonwealth yari igiye kuhabera ariko bagomba kumenya yuko bari inyuma mu bintu byinshi cyane byinshi cyane nk'ibyo twavuze cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubwigenge demokarasi biriya bintu by'amatora cyangwa kureka abantu ba opposition nabo bakagira ijambo bakabakosora cyane kubera ko bari abantu bameze nk'ikimodoka cyatanye baba bameze nk'ikimodoka cyatanye kiri kumanuka umusozi kitagira gutangira icyo batekereje bakumva ko ari cyiza kikaba kibi ari uko amahanga yamaze kwikinjiramo kandi byageze ahantu habi cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo bakeneye opposition ubwo nibyo bivuga byose baribeshya bakeneye opposition bakeneye demokarasi bakeneye kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi ntabihari rwose mu kiriya gihugu ibyo rero bavuga ngo barazana impunzi ibi byose batubwira ngo babaye abambere muri COVID mu ngamba za COVID ibi bintu byose ni ukubeshya ariko ndangiza bagiye bagira n'amafaranga menshi yo gupfusha ubusa nk'aya bagiye bazana muri za Arsenal bagiye nka zira miliyoni 120 ari kuvuga zagiye gufata rusesa bagira zimukiri napinga kuva i Dubai urugendo rutwara nibura amadolari 400-500 kuva i Dubai kugera i Kigali bagatanga biriya bihumbi bingana kuriya urumva ni ibintu byo gusesagura dufite rero kuba abanyarwanda bakanguka rwose bakavuga bati ibi ntago ari byo kandi nibyo tubakangurira bakavuga bati iki gihugu cyacu kigomba gutera imbere igihe kibaye kirekire imyaka 28 barihanganye ku buryo bushoboka kandi bwumvikana ariko igihe kirageze ko iriya leta yikebuka ikava mu aya manyanga igakora ibyo abandi bakora yaba ikennye bikagaragara yaba idakennye bikagaragara abanyarwanda bakamenya aho bahagaze nabo ubu kubashyira mu gihirahiro incuraburindi babeshya ejo bahindagura ibintu bakora dire zitemewe zitamewe n'amahanga ejo ugasanga bazifatiwemo ibi bintu bikwiye guhagarara Edouard numva narangiriza ahangaha ariko nshobora kuvuga abanyarwanda cyane cyane n'abari mu gihugu kumenya ko ibintu ari uburenganzira bwabo bwo kubiharanira nta wundi umuntu haranira uburenganzira bwe kugira ngo abugereho adahagurutse ngo abivuge abiharanire nta bundi buryo yabigeraho ntekereza ko niyo mpamvu rero ngenda tuba tunabivuga atari ukugira ngo twerekane ko dushoboye kuvuga cyangwa iki ahubwo ari ukugira ngo tubabwire bakanguke bikize umwanzi kuko abanyarwanda barabangamiwe rwose Edouard nkaba narangiza ngushimira ubwo ngubwo nshimira n'abadukurikiye nshimira abadufashije Chantal Nyange na Serge n'abazatwumva n'abandi bose bakunda ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage numva nabashishikariza kujya badutera inkunga baduha ibitekerezo baduha information nk'izi tuba dukeneye ubwo nkaba narangiza ngushimira Edouard murakoze
urakoze cyane Jean Pierre kuko naje mu kiganiro waduha ibitekerezo byiza turagushimiye cyane nduba ntaki nakongera ahubwo no kwifuriza ibihe byiza ndashima Serge na Chantal badufasha kubanga rw'ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikira kabara hari ibitekerezo nagiye mbona by'abantu baturuka hirya no hino ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika ntabwo ibitekerezo byabo banyohereza ntabwo nabyibagiwe ndabifite ndabibitse buriya tuzabigenera ikiganiro kindi kubera ko ntabwo tuba dufite amasaha make ntabwo twashyiramo ibintu byinshi cyane ariko bakomeze bajye batwohereza ibiganiro banako batwohereza ibitekerezo baduha amakuru tuzagerageza byose kubishyira tubipange neza kubera ko tugomba kwipanga mu gihe gitandukanye kubera ko igihe dufite kiba ari gitoya ariko ntabwo tubibagirwa kandi turabatekereza kandi turabashima cyane ko baduha amakuru mu bihugu muherereyemo mwese abanyarwanda mugenda muduha amakuru aratwubaka akadufasha agatuma radio yacu izana ibitekerezo bitandukanye rero turabazirikana cyane kandi turabakunda cyane mugire ibihe byiza ibitekerezo byanyu nyine nkuko nabibabwiye tuzabipashishaho mu biganiro byacu bikurikiraho mwese rero mwese turabakunda cyane kuri radio itahuka mukomere kandi mugumye mudukurikire mukunde RNC mukunde radio itahuka mugire bihe byiza Imana ibane namwe. Ijoro ryiza kuri mwese.
Sana cyane.